Yakaga Ben, give me up and give you Kulumoko for David, doing your Kolo is a Bosogo, Futinanga Bonagalam Samogulo Bosogo, out local with Sagakulu. For David this year, Chabuluba Nawe Lapa Chicago, Futigumna Gubanani Bazalani, and Vaguami Lapa Kulubusogo, Uguazi, Uguasagela, Guinu, and Kulagueni Manje, Gunguami, Jungo Bange, Tulam Layers, Wenko Sing, Kulagaleni. Umdandu Gupoma, Futigu, Lobusogo, Lapa, Olenukulu, Sitesiga, Sagakulu, Labandu, Futi Panzi. Ngokulindela ngokubona ukusebenza futhi kuka kamoya ongcwele ukuba eze phakathi kwethu futhi kulobu busuku impela siwajabulele onke amahora alenkonzo ukuba lapha kukhona kusukela ngesonto ledlule kusidlwa noma ngesonto ledlule entambama njalo sibene sikhathi simangalisayo esimangalisayo kakhulu nomoya ongcwele wenze izinto ezinkulu phakathi kwethu simbonile phulukisa abagulayo futhi enza izimangaliso futhi usindisa abantu futhi abagcwalise ngomoya ongcwele nezinto ezinkulu nje yini enye besingayicela kuye kunaleyona lokho esimbone kwenza na futhi ngijabule kakhulu kwazi ukuthi siphile osukwini lokugcina nanjengabefundisi bevangeli sinenhlanhla yokukhuluma ngiyakholwa kwabakhethiweyo bakankulunkulu ngezinsuku zokugcina futhi kuyinhlanhla nje pho kithina befundisi ukuba nale nhlanhla yokuhlala emhlabeni lapha namhlanje futhi sikhuluma onyakeni webandla wokugcina ibandla lokugcina ngiyakukholwa lokho ngeqiniso ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi sikhuluma manje onyakeni wokugcina webandla lokho ekugcineni kuyophelela ebandleni laseLaodikeya futhi khona-ke usizo uJesu uzofika futhi konke kuzophela futhi ngizojabule lapho lokho kwenzeka ngizizwa njengojohane wasendulo noma kunjalo waza nkosi jesu wathi noma kunjalo sengibone nje cishe okwenele ngakho ngangihambahamba futhi kubukeka sengathi esikhundleni sokuba ngcono izwe liya ngokuba libi kakhulu ngaso sonke isikhathi ngakho ngicabanga ukuthi njengoba uJohane wathi nakalokhu woza nkosi jesu khona-ke konke kuzophela futhi niyabo basenayo le ncwadi incane ebekwe lapha yombono oshicilelwe futhi njalo uma ngicabanga ngalokho inhliziyo yami iyavutha ukuba nje ngiqhubekele phambili emhlanganweni ngenze okuthile khona lapho ngoba kungukuthi ngeke kube yisikhathi eside kuze kube mhlasimpe ngeke sibe nesikhathi sokwenza noma yini ngakho sifuna kukwenza manje ngenkathi sisengakwenza futhi kwangathi inkosi ingenezele ezibusiso zayo kulobu busuku futhi manje sasekuseni ukudla kwasekuseni kwe-businessman ngiyakholwa khona lapha ezikudleni ngikholwa ukuthi ba sekuvele kumenyezelwe ukuthi kuzoba nesidlo sasekuseni se-businessman kusasa futhi ngicabanga ukuthi umphakathi umenyiwe kulokhu inqubo nje uma uza ngani sizojabula kakhulu futhi kuba yinkathazo yami ekuseni uma kuthokozisa kunkulunkulu ukukhuluma esinye sezikhulumo okungenani ekudleni kwasekuseni futhi ngithemba ukuthi inkosi izohlangana nathi sonke futhi uma ungakaze uye kokunye kwalokhu kudla kwasekuseni abanye benu bosomabhizinisi lapha bedolobha ngempela kuyonisiza ukuba nize futhi nizwe lokho unkulunkulu akwenzela abanye osomabhizinisi manje ungahle ube yindoda ephumelelayo mayelana njengoba ibhizinisi lakho liphathelene kodwa asizame ukwethula okuthile kuwe ukukwenza elingcono noma ukwenza ibhizinisi lakho libe ngcono sizama ukwethula into ethize kuwe ezokwenza ube ngcono lowo nguKristu niyabo uKristu njengoba ngasho ngobunye busuku ibandla kudala lalahlekelwa uhlelo lwalo ngenkathi lizama ukuqhathanisa nezwe ngemfundo nangokudlala nangokuzijabulisa kanjalo njalo asisoze saqhathanisa nabo abantwana basebusuku uhlakaniphile kunabantwana bemini bahlakaniphe ngokwedlulele uJesu washo njalo futhi asisoze sabanika ukuzijabulisa futhi empeleni ivangeli alisikho ukubengezela lingokukhazimula nebo lingokukhazimula okuthambile nokumnandi futhi sikunento eyodwa nje sinayo izwe elingenayo futhi elingebe nayo ngaphandle uma beba ngomunye wethu sinoJesu yilokho-ke Jesu asihlakaniphile njengabo asithuthukile kakhulu kwisayense asazi lutho ngalokho futhi asizami ukuhambisana nabo ukuba nemfundo engcono noma izikole ezingcono noma okunye okunokunye futhi bathi ibandla lethu linalesi sikole kanjalo njalo lokho kulungile kulowo muqa kodwa sinoJesu yilokho esizama ukukuletha ezweni ngujesu kristu futhi uyindodana kaNkulunkulu futhi ungumsindisi wethu futhi siyamazi emandleni okuvuka kwakhe futhi leyo yinto yangempela. Manje abanye bethu bahe ngesingami angazi mhlawumbe angiyazi incwadi yakhe kahle kakhulu kodwa ngimazi kahle ngempela futhi lokho futhi yena nje konke ngifanele ngikwazi ngokumazi. Ukwazi incwadi yakhe akukuniki ukuphila kuphakade kodwa ukwazi yena kungukuphila, ukwazi yena umuntu wencwadi ngukuphila. Manje kusasebusuku futhi khona-ke silindele uNkosi Thanda ukuba nenye inkonzo yokuphulukisa bese kuthi-ke kusasa noma ngesonto ntambama ukuvala lo mhlangano. Bese-ke ngiyasuka khona-ke ngiye enhla enyakatho ye-British Columbia nase-Dawson Creek nase-Grand Prairie nase-Fort St. John nakuleyo ngxenye yezwe enhla lapho okwemhlasimbe lonke ihlobo. Ngakho yibanisa emkhulekweni ngathi manje futhi sethemba kunibone kudleni kwasekuseni ekuseni futhi siqhubeka nomhlangano. Manje futhi ningakhohlwa manje nina zihambi bonke laba abazalwane phezulu lapha kulobo busuku. Isizathu sokuba behlezi lapha yingoba bangabefundisi baleli vangeli elifanayo futhi thulani lapho amabandla abo ekhona futhi nibagcwalisele wona ngesonto ekuseni manje ngombuthano omkhulu. Sethemba nje ukuthi ushiya yangempela imvuselelo enhle ngempela ihamba idabule edolobheni nje futhi kuze kufike uJesu. Manje uJoseph omncane lapha uBoze ubehlale engitshela lokho iminyaka edlula phandle leGesho Drive sahlala ngelikilanga futhi wathi ngesingisi sakhe siphukile Brother Branham besihlala njalo sinomuzwa enhlizweni yami ukuthi bengifuna kubona iChicago izamazamile, ngifuna ukubona iChicago izamazamile. Wathi eminyaka edlule ngivele New York lapha ukuzobona iChicago izamazamile. Ngokunye ukuza ngaphambi nje kwezingxoxiswano zami ngibe kudla kwasekuseni noJoseph futhi bengihlala njalo ngimthanda kakhulu futhi ngakho ke ngathi futhi Joseph isifiso sakho sakho esikhulu sesigcwalisekile. Kuphela ngikhona ukuthi uyazi uyakuqonda niyabo lapho ukhuluma ngokuthi nyakazise idolobha nyakazise isizwe lokho akusho lokhu lapha ifolishile athom meligijima lizungeza lapha. Lokho kusho ukuthi ibandla yilona lithela kuzamazama nje hayi iqembu lobufundisi basesendweni kodwa umzimba kaKristu lowo zamazamayo bese ebuyela eMgqeni futhi bona iqembu laseChicago linakho liyazi ukuthi kunjalo ukuthi babenokuzamazama kwangempela eminyakeni embali edlule kule minyaka eyisithupha edlule noma isikhombisa ukuthi amadoda amakhulu kaNkulunkulu afike kanjani kule lidolobha futhi ashumayela kwabakhethiweyo nezibonakaliso nezimanga nezimangaliso kwenzekile. Kuze ukuthi lokho kungabi nazaba ngokuphelela, kunazaba kungukuthi phendukani noma nibhubhe, yilokho kuphela.
You that keep account
manje nini nibhala okwe noma nibhala phansi izindikimba njengoba besingakubiza kanjalo ngini imibhalo embalwana namanothi abhalwe lapha kulobu busuku ngendaba encane ebengiyifanele ngiqede maphakathi ngeleshumi nanye ngqo kamuvanyana futhi ngakho mina izolo busuku ngiyabonga lokho kuhle ngani. Ubusuku ngabunye uBilly wathi ngifuna ukubona lapho uya eChicago uma ungaqeda ngobusuku bubodwa phakathi ligamenxe lesishiyagalolunye, ngifuna ukubona ukuthi ungakwenza yini. Oh, ngathi lokho kuzoba lula, ngizoshumayela imizuzu engamashumi amabili kuphela noma yibuphi ubusuku. Njalo ubusuku uyaphuma wathi ukugeja kangakanani kulobu busuku na? Ngathi khona ngonga phezu kwamahora amabili into ethile efanana leyo kodwa angazi kakhulu kangako kodwa ngiyathanda nje ukuqhubeka ukusho lokho ngikwaziyo ngakho kuze kuzike. Umfundisi omdala ngesinye isikhathi wayebandleni, ngiyazi ukuthi lena kusiyindawo yokuncukola, ngiqondile lokhu emahlayini kodwa nje ukuthi ngingahle ngiguqule indlela yokucabanga kumzuzwana nje. Wayebandleni futhi ubusuku bokuqala ashumayela kwakungokuthi phendukani, ubusuku besibili washumayela kwakungokuthi phendukani, obesithathu, obesine, obesihlanu, ubusuku besithupha washumayela ngokuthi phendukani. Lokho kulungile ngakho amalungu ebandla ambizelanga phandle futhi athi dokotela athi siyawuthakasela umlayezo wakho ngokuphenduka kodwa ubusuku buyisithupha obulandelanayo ushumayele umlayezo ofanayo ngokuphenduka. Wathi oh awu lokho kulungile. Athi awunawo omunye umlayezo na? Wathi oh yebo kodwa bonke babaphenduke kuqala khona-ke ngizishumayela ngenye into ethile yebo. Ngakho yilokho-ke emva kokuba bonke sebephendukile awu khona-ke uyoshumayela ngenye into. Ngakho-ke lokho ifilosofi endle impela. kuphela niyabo. Pendukani size zonke sithele ukuphenduka lokho kuyoba kuhle ngineqiniso besiyoba lapha isikhathi eside.
Over in 2 Kings the 3rd chapter and I want to
ngale makhosini esibili isahluko sesithathu futhi ngifuna ukufunda iverse leshumi nanhlanu.
But now bring me a minstrel. And it came
ngepha manje ngileteleni umshayi wogubhu kwathi umbethi wogubhu ebetha isandla senkosi saba phezu kwakhe.
And if I would want to pull from there a text
futhi uma ngiyofuna ukudonsa lapho indikimba ukuze ngidwebe ingcikithi ngingahle ngithathe le ndaba lapha ukungena emoyeni.
Change had happened around in
kwakukhokoko impela okwakwenzeke ngase Palestine ngalezi zinsuku into eyodwa enkulu yayenzekile umkhulu umprofeti odumileyo wayehlwithwiwe wakhushulelwa enkazimulweni futhi kwakungukulahlekelwa okukhulu ebandleni lapho indoda enkulu kanjalo ekhishwa.
But what a consolation it should have given
us. Kodwa induze nje phoko kufanele eyinike isizwe okwakuyibandla ngalokuthi ukwazi ukuthi le ndoda ithunyelwe kubo ukumela uNkulunkulu.
Had went home without even dying.
Wayeyekhaya ngaphandle ngisho kokufa, owayekade ehlwithiwe futhi okushulwe. Umfanekiso omuhle kakhulu uEliya ayeyiwo walolu suku. Lapho kungahle kuphume kancane emgqeni oshayiwe kwenye indoda elazi kangcono iBhayibheli kunami kodwa ngithi ukukholwa ukuthi kuzoba khona umlayezo kwezinsuku zokugcina into ethile efana noEliya nalelo bandla likaEliya elifana nalo lizoba njalo lingafi kodwa likhukulwe lithathwe liyise phezulu umlilo uzolithatha liyise enkazimulweni umlilo wePentecostal uzolihlwitha.
However God always
nokukulunkulu njalo wenza indlela yibandla lakhe lapho eseqedile ngomuntu oyedwa unomunye olindile nokukulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa nezo umoya wakhe uhlala njalo nomunye umuntu angabeka umoya wakhe kuye. Futhi kuyaxaka kodwa ngeBhayibheli akazange yabena baprofethi ababili abaprofethi abakhulu besebenza ngesikhathi esifanayo wayehlala njalo nomprofethi oyedwa khona ke ngenkathi eseqedile ngalowo wamsusa wayesebeka umunye endaweni yakhe. Ilokho ayikwenzile ukuqula izithunywa nje kodwa umoya ofanayo uEliya noElisha nokuthi ngifisa kanjani ukuba benginesikhathi sokungena kukho kulobu busuku ukuqaphela ukuthi ngenkathi uNkulunkulu esebize omdala umprofethi okhathele ephuma ensimini wayeshumayele ngokumelene noJezibele nesixuku sakhe sezwe futhi waqabalasela u-Ahabi nobaholi nezinhlangano zabefundisi nayo yonke into wazokhathala noNkulunkulu wayezomnye sekhaya ngakho wavele nje wamehlisela emfuleni futhi ngaphambi kokuba akwenze wayefuna ukugcoba umunye owayezothatha lowo mlayezo ofanayo nebo lowo mlayezo ofanayo wawufanele uhlale ngakho wehla futhi waphosa ingubo yakhe ende yawela kuElisha futhi uElisha emva kokuba wayesegqoke ingubo ende kaElisha ufanele ukuthi wayebuyisele emuva wavele nje wayiphosa ngale kuye futhi kufanele ukuthi wayibuyisele emuva futhi ngoba yawa isuka emahlombe akhe ngikathi enyuka.
Find out that Elisha
manje sicela elisha uEliya wazama kumthena amandla wathi linda lapha ngoba inkosi ingibizile phezulu kwakuyindawo.
Then he find out
bese ke uthola ukuthi waya ezigabeni ezintathu eGiliyadi futhi waqhubeka wanyukela esikoleni sabaprofethi neJericho waseke ehlele emfuleni futhi wawela eJordani naye. Futhi uma sitaphela njengoba sishumayela ngesandela edlule ngokuthi u-Abraham nenzalo yakhe emva kwakhe sithole ukuthi wanike u-Abraham imigaba anqima ithathu ngokulungisiswa embiza esahlukeni seshumi nambili. Isahluko seshumi nanhlanu ngomhlatshelo wegazi kwakungukungcweliswa ngesahluko seshumi nesikhombisa ukuncela amandla akhe emzimbeni wakhe umoya ongcwele kuye emzimbeni ka-Abrahama ukumqinisela indodana ezayo. Njengoba enzile ibandla kanjalo wenza inzalo ka-Abraham ama kulungisiswa ngoluda ukungcweliswa ngoWesley umbhaphathizo kamoya ngomnyakazo wePentecostal. Khona ke ukubekwa kwendodana kunikeza iziphiwo ebandleni bese ke kubonakala esimweni se wayenguNkulunkulu enyameni. ezibonakalisa yena uqobo azi izimfihlo zenhliziyo kulokho usara ayekwenza ethendeni emva kwakhe. Kanjani leyo migamanqo nokuthola lawo mabandla eza ngo kuleyo ndawo efanayo ukuthi wadingeka kanjani agukule umzimba kasara no-Abrahama ulandelayo emva kwaleyo mlayezo ukuze bamukele indodana etshenjisiwe? Futhi yilokho akwenzile kuleli bandla, walidlulisa ngento efanayo. Manje into elandelayo uguquko ngesikhashana ngokuphazima kweso nokuhamba. Futhi sizofanele sibe nomzimba oguquliwe. Manje usara no-Abrahama kulolo hlobo lomzimba babengenakuyemukele indodana etshenjisiwe, base beneminyaka eyikhulu budala. Wadingeka guqula umzimba wabo, hhayi ukubabuyisela emuva kakhulu impela njengakwabancane okungukuthi wakwenza, kodwa futhi abaguqule ngoba babenjengoba babenjalo endaweni yokuqala. Kodwa waguqula umzimba wabo ngangokuthi ukuze babengamukela indodana. Futhi manje sitshela into elandelayo ngokohlelo lwebandla. Manje ngumzimba oguquliwe, hhayi thina bantu abadala babuyela emuva futhi sibe basha kakhulu kangako, kodwa sizoba njalo futhi sizoba lapho sibasha impela nje. Kodwa sifanele sibe nomzimba oguquliwe ukuze semukele indodana, ngoba sizohlangana naye emoyeni. Uhlwitho luyafika lwaguqulwa ngesikhashanyana ngokuphazima kweso.
God brought Elisha through the same.
Manje sitshela ukuthi uNkulunkulu waletha u-Elisha ngengubo efanayo izigaba ezintathu ezihlukene. Kwase kuthi ke emva kokushiya isikole behlele eJordani futhi bawele eJordani. Kodwa ke wayenengxenye ephindwe kabili yomoya ka-Eliya owawuphezu kwakhe. Manje uJesu wathi, lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza, eziningi kunaleni niyakuzenza, ngokuba mina ngiya kubaba. Ngumfanekiso kaKristu nebandla, uKristu wakhushulwa nomoya ofanayo wawuphezu kukaKristu wafika ebandleni lakhe. Manje lapho uKristu ayengaba sendaweni eyodwa kuphela ekhonzisa manje ebandleni lakhe, wayengaba ngomhlaba wonke ekhonzisa umhlaba wonke jikelele. Sabangani nje silapha eChicago kulobu busuku sinoKristu ekhonzisa. Ngale Philadelphia uKristu ekhonzisayo, e-Afrika, eJapani, e-Asia, e-Europe, yonke indawo umzuzu abantu ngawo lo mzuzu emhlabeni jikelele baphulukiswa ngamandla kaNkulunkulu. Abantu bemukela umoya ongcwele ngamadazeni ngawo lo mzuzu, nebo umhlaba jikelele okuphindwe kabili umoya wakhe wathululwa ngezinsuku zokugcina. Ngokushesha nje lapho isikole sesayenze izikolo phezulu esiqongeni sentaba kusuka eJericho, uyabuya futhi wabona u-Eliya u-Elisha welela ngaphesheya futhi wasibona isimangaliso asenza njengoba nje impela u-Eliya akwenza. Ngani bathi umoya ka-Elisha u-Eliya uhlezi phezu kuka-Elisha? Bese ukuthi ke siyathola manje-ke ukuthi abantu babazi ukuthi umoya kaNkulunkulu wawuphezu kwalo mprofethi. Ngakho babuza kuye uma wayengeke abenzele isimangaliso ngento ethize enhle. Wathi silumuzi omuhle lapha ohlezi egumeni, futhi imibono mihle, futhi indawo enhle yesikolo, kanjalo njalo. Njengoba u-Eliya wakha, kodwa amanzi lapha ayababa, futhi babedinga esisha isiphethu. Futhi kusobala babeguquka, babefanele bambe umthombo omusha, futhi ngakho ngeke wafaka iwayini elisha ezivabeni ezindala liyoziqhumisa. Niyazi futhi ngicabanga ukuthi namuhla usuku futhi lapho sidinga ukushintshwa kwamanzi. Sidinga uphiso lukasawoti, uphiso olusha lukasawoti ukungakaze kube khona lutho kulo ngaphambili. Futhi uNkulunkulu ngokwejelekile uyakwenza lokho, avuse omunye umuntu omncane ophumanda ndawo ongazi lutho, bese phosa uphiso lukasawoti emanzini athile amadala obufundisi. Futhi into yokuqala niyaze, konke kuba mnandi futhi enye imvuselelo, umoya ongcwele wehlela kuwo wonke umuntu, uya ndawo zonke. Ilokho esisikudingayo kulobu busuku, ilokho esikudingayo futhi ngesinye isihloko sikasawoti. Ngicabangi kanjalo ukwenza mnandi amanzi na khumbulani, wathatha uphiso olusha sha okwakukade kungekho lutho kulo, wayesefaka usawoti kulo. Manje usawoti uyisinongo uma uthintana, kodwa ufanele uthintane kuqala, ufanele enze ukuthintana kwawo.
Now in the
Manje emuva ezweni lezombusazwe kwakukade kukhona ushintsho olukhulu futhi kwakukade kukhona umuntu ongamalingu Ahabi owayefile nendodana yakhe uJehoramu wabusa esikhundleni sakhe futhi wayecisha fane nje ngeqakelo uyise u-Ahabi wayeqondisa izinto ezimbalwa kodwa waba mubi kobunye futhi futhi ngakho lokho kuthi kube ngaleyo ndlela yenzani lapho senza inqubo entsha ngani sikhipha izinto ezimbalwa inqubo endala eyayingenazo bese sifaka kuthize mhlawumbe okubi kakhulu futhi silokhu siqhubeka kanjalo nje kodwa ileyo ndlela kwakwenzeke ngayo ngalesi sikhathi Ngakho ebusukwini obumbalwa obedlule ngakhuluma ngoJehoshafati ehla ukuzohlangana no-Ahabi futhi wenza umbimbi naye futhi wahlangana neqembu elingalungile. Manje kuyamangaza ukuthi Jehoshafati eseyinkosi ngonyaka weshumi nesishiyagalombili wokubusa kwakhe ngenkathi Jehoramu ethatha indawo ka-Ahabi uJehoshafati wedla noma uJehoramu wathumela phezulu kuye ngoba wangena enkathazweni. NoJehoshafati ubuyele umuva ngo futhi wangena eqenjini elingalungile. Akumangalisi yini ukuthi senza lezo zinto na bacuma baphume ngo epanini lokuthoza bangena emlilweni. Uthole ukuthi abantu bazokwenza uma bazophuma ngo futhi baqala ukukhonza uNkulunkulu. Bese kuthi ke into yokuqala neyazi bayobuyela ngo ezweni futhi iBhayibheli lithi njengenja iya ebuhlanzweni bayo nengulube yensikazi ekuzibhixeni. Nenje bifanele yazi uma ubuhlanzo bebuyigulisa ngokwenele ukubukhipha kokuqala kuzokwenza into efanayo kwesibili. Futhi uma isalo sezwe sizokwenza umuntu aqonde ukuthi usephutheni kanye ukumenza aphendule. Lizokwenza kwesibili ngakho kungani ungaqheli entweni empeleni na uma kukanje wagula futhi wakususa deda kukho kanye ukubonakala kobubi futhi sithola ukuthi ileyo ndlela okuhamba ngayo nokho futhi sinakho nje ngakho sasihlala sinakho njalo ngakho-ke ngiqakele sizoqhubeka nje sibe nakho kodwa sengathi ngiyabona ukuthi uJehoshafati wacabanga ngizokwehla futhi ngibone mhlawumbe lo milusi omusha uJehoramu uzohluka uzokwehluka kancane kunalokho umelusi omdala yikho kodwa sitshela ukuthi wayengumelusi omusha olungile kodwa wayenenqubo endala efanayo wayesanda kwenezela nje izinto ezintsha kukho futhi wayenezele kwezinye izinhlelo ezintsha mhlawumbe inqubo endala eyayingenazo
That's what I think we have did a lot.
Ilokho ngicabanga ukuthi senze inqwaba yakho namhlanje bangane sinakho sina bantu bePentecostal lokho kukhulu kakhulu kwalokho esikwenzile.
We have taken the old
Sizathe inqubo endala futhi sizama ukuqala imvuselelo entsha kodwa into yokuqala niyazi siyajika futhi senze nemvuselelo entsha Sizathe nje inqubo endala ingene kukho futhi lokho kudabule into Manje lapha esikhathini esingezide sedlule babhidlize into ngenkathi imvuselelo iqale emazingeni ePentecostal ebizwa ngokuthi imvula yosuku lwamuva awu baphuma baya ezindaweni ezihlukene futhi bathi asihleliwe baseke bethole ukuthi babehlelwe baqina kunoma bonke abanye babo babenjalo yabo unenqubo endala ibuyile nomeluzi omusha futhi nje ayisebenzi lokho kuphela futhi kuthola yonke into ekudidekeni khona-ke nonke nidabukile ngakho yilokho kwenzeka lapha uJehoshafati wehlela ukuthatha ukubuka lo melusi omusha uJehoramu futhi wacabanga ukuthi mhlawumbe wayezobheka phezulu kwenqubo yakhe futhi abone ukuthi wayenani kodwa kwakuyuku kuphela ukuba limukele enkathazweni futhi kwase kuthi-ke labo bonke ubukhazikhazi nakho konke ayenakho ukumnika khona sitshela ukuthi wahamba bahamba izinsuku eziyisikhombisa ngaphandle kokubuza enkosini bengazi ngempela ukuthi uNkulunkulu wayephakathi kwabo manje le nkathazo siqala kulezi zinto kodwa simineze ukuthela ukuthi ngabe ngempela yinkosi phakathi kwethu noma ngabe uhlobo luthize lwamadlingozi noma uhlobo luthize lokukusebenza noma uhlobo luthize lwenqubo yobula yento ethize Besifanele siyixazulule into futhi sibone ukuthi ngabe ingekaNkulunkulu yini noma cha. Ngicabanga ukuthi lapho esenza khona amaphutha ethu. Izinsuku ezisikhombisa ibandla elizihambile futhi sithela ukuthi esikhathini sezinsuku ezisikhombisa sikuthatha nje kalulu ukuthi uNkulunkulu wayehambisana lokho esikwenzile. Sikuchache kalula nje, oh, au, sizohamba, sijoin ibanda, kulukulukulu, abuko kungabaza nhlobo.
Search out and find out whether God's in it or not.
Lola futhi uthole ukuthi ngabe uNkulunkulu ukulo namaqa. Jesu athi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Izibonakaliso, izimanga, izimangaliso. Uthi lapho sibona amabandla ethu ephola nalezo zinto zingenzeki, ufanele ulinde uzotshela umvangeli ojilo kethekile angene edolobheni noma ukuthize. Bese ke beshaya izikutshana ithamborini ezimbalwa, bese bevuza amadla ingozi amancane. UNkulunkulu akekho kulokho qhabo. Ngizonitshela esikudingayo namhlanje ngokubuyela ebhayibhelini elidala, futhi sibuyele kufundiseni kwephentekostali yemfashini edala yeBhayibheli, sibuyele kumoya ongcwele, sibuyele emandleni kaNkulunkulu, sibuyele kuyo yonke imihlangano yomkhulu lego yasebusuku lapho belambele futhi ibomele uNkulunkulu. Lokho esikudingayo kulobu busuku emabandleni ethu kwelethu ukungenisa lokho ezinqubweni zethu. Bathola ngale nkathi ukuthi uhambo lwezinsuku ezisikhombisa ekugcineni lwabaletha ugwadule, futhi sithole into efanayo. Sibe neminyaka yebandla esikhombisa, siphila manje eminyakeni yebandla lesikhombisa. Senzeni ngekathi kuqubuka ivuselelo na, salungisa inqubo futhi sazenzela iqembu elincane ngapha ukuthi siyakukholwa lokhu, futhi asizukuzihlanganisa ngalutho naleli qembu. Naleli qembu libalungisela iqembu elincane, abayikuzihlanganisa ngalutho naleli qembu. Lapha baqala nje ukuqophisana, bephikisana, beyamuva laphambili, futhi manje siyathola phakathi kwakho konke ukuthi sesihambe cishe izinsuku ezisikhombisa futhi singena uNkulunkulu phakathi kwethu. Kunjalo manje umprofethi wathi kuyoba khona usuku olungayi kubizwa ngemini noma ubusuku, bekungaba uhlobo oluyisigayigaye. Usuku oluhaqabele sibe nalolo hlobo losuku, sibe nosuku lweminyaka ezinkulungwane ezimbili edlule, lapho esibe nemihlangano futhi semukela uJesu njengendodana kaNkulunkulu, njengomsindisi wethu. Futhi simbonile uNkulunkulu yenze izinto ezinkulu phakathi kwethu, kodwa nokho sekube izikhathi eside kusukela ekukhanyeni kwephentekostali. Iminyaka ezinkulungwane ezimbili senza izinhlangano, sakha izikole ezinkulu, futhi sabana izinqubo, futhi sithole lapha onyakeni webandla wesikhombisa. Sitshela ukuthi kukhona okuthile esikugejile, kukhona okuthile okungalukile. Sitshela ukuthi sangena ugwadule futhi zonke izithelo zomile. Yilokho ibandla lephentekostali elikwenzile namhlanje, lizihlelela qina kakhulu, selize liyaphikisana. Sase satshela ukuthi zonke izithelo zomile, asisenalo uthando, ukuthula, ukujabula, kubekezela inhlanganyelo. Besifanele sibe nakho njengoba babenayo ekuqaleni. Izithelo zomile zonke ezingwadule. Izinsuku eziyisikhombisa zihamba ngaphandle kokuthola owangempela uNkulunkulu ophilayo. Sigijimele ezimfundisweni ezigqamile ezincane. UNkulunkulu wanika uLuther ukulungisiswa, wabaleka nakho. Wanikeza uWesley ukungcweliswa, wabaleka nakho. Wavumela abantu bephentekostali bakhulume ngezilimi, futhi babaleka nakho. UNkulunkulu ufuna ukusibiza ndawonye ebunyeni bamandla okubuyiseka kugcwala kukamoya ongcwele, bungene ebandleni, futhi nazo zonke iziphiwo zokomoya zisebenza kuwo wonke umzimba wendawo. Yebo, izinsuku ezisikhombisa ngaphandle kukaNkulunkulu wabaholela ugwadule, yinto efanayo manje. Isithelo sakhe somile, ngiyacabanga njengoba lokho lapho bephuma phezu kwequma bevele ezigodini eziluhlaza satshane nezinto, baqala ukubona izindawo zithi ukoma. Niyazi wonke umuntu ufuna isipiliyoni sasesiqongela isiquma, futhi abafuni neze kuthatha isigodi. Wonke umuntu ubandla lephentekostali nalo njalo busuku. Uma ungamemezi usine, ugxuma phansi naphezulu, ukhuluma ngezilimi, futhi ugijima uzongeza iphansi lendlu noma enye into ethize, ubungenalo nhlobo uhlobo lomhlangano. Awu, niyazi ukuthi kulungile ukuba sesiqongela izintaba, lokho okuhle, kodwa ake ngikutshele, izithelo zenu zizoba yikho phezulu lapho busuku, futhi lapho kufika banda okungaphezu kokwetshelekile uyolahlekelwa yiso kosonke isithelo sakho. Lokho kwenzekile manje, sibeka kakhulu ezenhlakalweni zokusina zasesikongweni izindaba, nokuqhaqhazela nokuxumaxuma esikhundleni semihlangano yomkhuleko yobusuku bonke ezansi esigodini sesinqumo, lapho uzofanele wehlele lapho futhi uhlangane noNkulunkulu, futhi ngempela uthilule impilo yakhe kuze kwenzeke ukuthile. Sivumele sitshale izithelo phezulu lapho, kodwa yikho iyasibulala. Kunjalo, njalo lapho kufika kubanda kuncane, awunalutho ongaphumula kulo, lapho izingozi noma ibufa, khona ke ukumemeza kusakho konke, imisindo iyanqamuka, khona ke wena ukuphi na, isilingo siyafika, khona ke ungeke ukuthathe. Esikudingayo ngokwehlela kuleyo ndawo yokugaya izansi lapho kuleso sigodi umbe, kunjalo impela, lapho ibandla lidinga ukuba khona kulobu busuku. Awu sengathi ngiyabona babeqaphela impilo eluhlaza satshana iqala uku Wena uthi eluhlaza satshani na? Yebo, singahle sibe luhlaza satshani kodwa sinokuphila noma kanjani lokho ya? Okumuntu uthi awu leso sigejane sabashumayeli bephentekostali abanye babo. Ngangisesikoleni esikhathini esingeside sedlule nendodana yami yatshela abanye abafundi yathi awu ngivele esikoleni sebhayibheli sase-South Western iqobo lwam. Yathi uma ubazi kufunda nokubhala ngcono kunalesi sigejane laphaya. Oh hey, awu yathi awu bayisigejane esiluhlaza satshani kwedlula zonke ngake ngazibona umfowethu sengathi sibe luhlaza satshani kodwa sine siyavumelana nezimo noma yini ngesiyo engeluhlaza satshani izo uyedonsa kancinyana futhi uzoyiphula leyo indaba namhlanje ngezehlakalo zabantu eziningi kakhulu zome kakhulu futhi zikongumele sidinga into ethile evumelana nesimo ukuze umoya wedle ungayiphephetha futhi uyigijimise ngapha nangapha futhi uyidonse ngapha nangapha uyenze ikhule ufake ukuphila kuyo ngingaqoka kubalo luhlaza satshani kancane futhi ngizivumelanise nezimo kumoya ongcwele ukuze ngiwunike esikhundleni sokuma ngenza umsindo wokulila njengenkonzo yomngcwabo lapho uvunguza unqamula kimi uthi izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into okuthiwa kuphulukisa ngokukankulunkulu leyo inkonzo yomngcwabo o lezo zihlahla ezincane nokho lapho zivumelana nesimo futhi zinganikela kumoya nomoya uqala ukuzinyakazisa njengomoya ovunguzayo uzigcwalisa zigcwale ukulunga kukankulunkulu wo lolo uhlobo lokuphila kungahle kube yisixhake siluhlaza satshani kodwa sona yebo yizigejane esinokuphila kuso lokho kuhle futhi uma noma yini ngenjalo engenakho ukuphila kuyo ifile leyo yaziwa ngokwesayense ukuthi ifile izinsuku eziyisikhombisa futhi kwabanjalo kubulani kwakungalolo suku lwesikhombisa ukuthi bakuqonde lokho ababekwenzile Futhi ke cabanga ukuthi sehlengo Luther, Wesley ne Baptist Presbyterian Methodist futhi kwehle njalo kanjalo futhi manje kukulonyaka wokugcina ukuthi sisanda kukuqonda nje sikwenzile. Ngikholwa ukuthi kungalesi sikhathi manje ukuthi ibandla lePentecostali likuqondile likwenzile abangempela abaholi abagcwaliswe ngomoya awangempela amaKristu agcwaliswe ngomoya omnyakazo wePentecostali. Bayaqonda ukuthi kukhona okuthile okwenzekile sebepholile ngoba wonke umuntu wezama ukuthi bila esikongweni sedaba wahamba wasuka ngaphandle kukaNkulunkulu esikudingayo namhlanje ngokubuyela kuNkulunkulu sibuyele esehlakalweni sibuyele emuva awu kuse already lesikhombisa ukuthi baqonde ukuthi babephandle lapho bengenazithelo kungekho thando beqophisana ni-oneness futhi uyi-threeness futhi ngowe assemblies futhi uyi-church of God futhi uyi-loko nomukunye asizwe ukuzihlanganisa ngalutho nawe Sibizana ngegama elibi nomunye umunye igama elibi nezwe liyaphenduka futhi liyabuka bese lithi yini indaba ngalabo bantu na bobabili bekhuluma ngezilimi kuleli bandla futhi beprofeta futhi beqhubeka lona ngapha kuleli bandla futhi bane abahloniphani ngisho abanakho ukuhloniphana woye sikudingayo namhlanje ngokubuyela esithelweni sikamoya uthando ukujabula ukuthula ukholo kubekezela uNkulunkulu angathumela isiphiwo phakathi kwabo futhi bazo bizwa ngokufunda ingqondo bazokubiza ngo devil bazokubiza ngokunye ukuthile uma ibandla lilodwa likuxhasa nelinyele kutshoshe sekulungile manje ngoba leli lalinento ethile yokwenza nayo alilungile wo he he simo sitabikisa kanje pho yebo mnumzane siyaqonda ukuthi sithelo sekukholwa isithelo sothando ukujabula ukuthula ukukholwa ukubekezela ubuvu bomnene bubele ukukhuthazela ukukhuthazela ngana bakwazi ukubekezelela izinsuku ezisikhombisa somunye nomunye kukhulu amahora ezikhombisa ngesingesikhathi hayi ngisho imizuzu ezikhombisa bazoxuma baye phezulu bese bephuma begijima ebandleni uma usho into ethile engeziyo nje ncamashinko lelo mbono yabo encane yesilwane esifiywayo eyiyo bafanele basukume futhi baphume ebandleni begijima phezukwayo wo abakwazi nje ukuhlala bathule umzuzu bafanele baphume lapho awu lokho akusikho okushiwa ngumelusi sibanibani haleluya angidingi ukulalela into enjalo aphume Oh, wena olusizi kulungile nakho lapho khona qhubeka Kodwa lokho ke niyabo balahlekelwe yiso zonke izithelo siyakuqonda lokho izithelo sikamoya somile zonke siqotshwe phezulu futhi silele sibunile siyimpushana sesilungele ukuphenduka yesimo esinjalo siyaqonda manje ukuthi izithandalo zethu ezinkulu zilungile inhlangano uqobo nje uma igcina uNkulunkulu ekuyo inqobo nje uma inesithelo sikamoya kuyo inqobo nje uma inothando futhi nomusa futhi evuma ukuhlanganyela nokusiza umfo wethu elandelayo akunendaba ukuthi njani ukuthi ukholwa yini uma engumfowethu noNkulunkulu emnika umoya ongcwele uNkulunkulu unika labo umoya ongcwele omlalelayo kunjalo ngakho uma unomoya ongcwele ama-Methodist anomoya ongcwele ama-Baptist anomoya ongcwele ama-Presbyterian anomoya ongcwele i-Wednesday nomoya ongcwele i-Church of God nomoya ongcwele awu ngiqophisana ngani na azihlangane ndawonye asiqhubeke yilokho yilokho esikudingayo yebo akusiyo inhlangano yenqubo kuleyo nhlangano ehoxa ayo lowo ngudevele wenze lokho ngakho sithela ukuthi konke kwethu zama ukuzakhiwa ezinkulu nezinhlelo ezinkulu zokwakha kanje njalo sengathi ngiyabona njengoba laba bafo bekhwela phezu kwalentaba lamakhosi nokunye nokunye benyuka baqaphela kwezabo ezinkulu eziphakeme izinhlelo zokwakha ezikhuphukayo baqala ukubona izithelo siqala ukukhula siba sincane ngokuba sincane futhi emva kwesikashana kwakungasekho sithelo nhlobo futhi ngiyazi sikwenzile lokho futhi sikubonile lokho esikhathini sethu njengoba siqhubekele phambili kulonyaka wepentecostali ngikathi sisemuva ezantsi ngasekhoneni cishe eminyakeni ngamashumi amane edlule kungekho ndawo yokuya khona futhi kwakunembobo encane odongeni ndawo nesikhetshane sabantu behleka bebabiza ngabagendqeka abangcwele ngani babengokomoya kakhulu ngelo kathi banjalo manje kunjalo ibandla lalisesimweni esingcono zonke izinhlangano ngelo kathi kunombali njalo manje ngokukhuluma ngokomoya wo impela sinempahla ebize kithi zabadala awu lokho akusho lutho kuNkulunkulu ngingaqoka kungabi neyodwa encane yezingubo njengoJohane ngiziso ngenge sikhumba semvu futhi ngazi uJesu Kristu futhi ngazi ukuthi inhliziyo yami imsulo futhi ihlanzekile phambi kwakhe ngani impela kunayo yonke imicebo yezwe kodwa into engukuthi ibandla lihambile ngaphandle kukaNkulunkulu bahambile ngaphandle kweha futhi batshela ukuthi isithelo sikamoya sesindishiyile ibandla ukubekezela abanye babo benolaka olwenele ngani bebeyolwa nomsindo wesaha bese kuthi ke futhi bekhulume ngomoya ongcwele nebo kungani isithelo sikamoya siluthando nokujabula ukubekezela ukuhlupheka yebo cishe imizuzu emibili yilokho kuphela futhi basuke bahamba yebo ngakho ukubekezela isithelo sonke somile izinhlelo zethu zokwakha izinkulu zikhuphukile kunjalo ezethu ezinkulu izinhlelo zemfundo ephakeme zikhuphukile abelusi bethu bafundiswe kangcono Oh hey hey sinazo nje zonke izinhlobo zezigu futhi futhi kuhamba inqaba yamazinga obushisa emakhazeni futhi lapho sifika phezulu lapho cishe ngaleso sikhathi cishe amashumi amane ngaphansi kwezingaqwa kubonakala kuba njalo oh mnumzane kodwa sinakho konke kwalokho kunjalo njengoba sibona sikhuphukela phezulu kodwa zonke izithelo nezinto ziyasuka onke amanzi okuphila abonakala esha akusekho ukuphila kuphakade ucishe kufanele impela njengoba ngishilo ngobunye busuku abelusi bamatasatasa kakhulu nabantu bamatasatasa beshintshanisa amalungu njengokuthatha nje isidumbu sisuka emakhazeni siya kwamanye indawo eyodwa nje siye kwenye lokho kunjalo izinye zazo ziyathaseka nezinye ziba yigqwa ngakho lokho kuthi nje akube ngendlela okwakwenza ngayo futhi ngathi kuthole izimfundiso ezigqamileyo ezincane ukuthi emva kwesikhashana ziba ukuthi kwakuyizimfundiso ezigqamileyo futhi nakho sihamba niyabo ukuthi lapho ibandla lifinyelele khona kuze kuthi izithelo zikamoya zonke ziyomanda uzonke sikubonanda uzonke niyazi ukuthi lelo iqiniso singavele nje siphume futhi esethe kuyiqiniso ngoba kunjalo futhi izithelo ukuthi babefa phandle lapho kwatule isimo sibika nje pho lapho lokho kwabaholela khona kuba bahambe ngaphandle kukaNkulunkulu wo balanda inkombandlela yezinsuku ezisikhombisa wo impela baqeda kahle bangakhomba imuva bese bethi thina singusibanibani nosibanibani lokho kuyiqiniso ngokwenele kodwa uphi uNkulunkulu na yilokho ke uphi uNkulunkulu entweni na sinamasonto amakhulu ngokuthe xaxa nezinsika ezicijile ezinkulu phezukwawo iziphambano ezinkulu nezihlalo zikele kusho futhi singaqathanisa noma yimuphi wabo thina abantu bepentecostali singakwenza imali igeleza kulowo owayengeke izixuku ezigqoke kahle ukwedlula zonke futhi mfowethu wethu okhathile yakhe behlezi bezungeze indawo zonke kodwa ubuNkulunkulu na ubuNkulunkulu na khona ke lapho engena phakathi kwakho abaningi babo bathi awu ungakulaleli lokho manje lowo ngumpedo ungakunaki lokho yabo iziphunzi ezifile nje yilokho kuphela kukhona kukho manje kunjalo isithelo somile futhi saphela kudala ihora libi kangaka eziphila kulo futhi lapho lesi sikhathi sifika into yokuqala niyazi baphelelwa amanzi babengenawo amanzi futhi baqala ukukhala maye maye o Nkulunkulu ube muhle kakhulu kithi ukusinika lezi zakhiwo ezinkulu kodwa abaningi babo baqala ukukhala afi amanzi okuphila na babona ubukhomanisi bungena babona izwe selizofika ekupheleni kwalo labaprofethi beprofetha ukuthi ukuphela sekuseduze kanjalo njalo khona-ke siyamangala afi amanzi na kwenzekeni na futhi njenga kwaba khona owamemezayo noma olungileyo wamemeza akekho yini umprofethi ndawo ebesingamvakashela na akukho yini ndawo umprofethi na uJoshafati olungileyo wamemeza akekho yini umprofethi na sisesimweni esibucayi akekho yini umuntu othile ndawo esingabonisana naye ngalokhu na manje uma izinhlangano zethu zisifake endaweni esikuyo ngoba sizehlukanisile omunye nomunye kubonakala sengathi asinakho kukholwa khona-ke kuzofanele kube khona into ethize ndawo manje abalungileyo bamemeza uphi lowo muntu kankulunkulu na uphi lowo muntu ongasitshela na kulapha kulobu busuku kumuntu kamoya ongcwele nguye ongakutshela ukuthi wenzeni nguye ongahlaba izinhliziyo zenu nguye ongambula izono zakho nguye ongasusa ukungabaza kuwe nokuthemba kanjalo futhi yenze ubazi kanjalo kuwe nguye ongakwenza lowo muntu kankulunkulu obizwa ngomoya ongcwele nguye okhona manje sitshela ukuthi bonke baqala kumemeza futhi bebone ukuthi izithelo zonke zase zihambile zazibunile futhi zazingenamanzi futhi bona indoda elungileyo kusobala okhethiweyo wathi akekho yini ndawo umprofethi ebesingabuza kuye na akekho yini umuntu ebesingamthola waziyo ukuthi asikhiphe kanjani kulesi simo umuntu ongeyena engxubevange yethu lapha na sonke singene lapha senza umbimbi futhi sahlangana ndawonye phezulu lapha esiqumbeni sigquma futhi sizwe empini futhi sithola ukuthi asinakho akukho lutho esingalwa ngalo ileyo indaba ngebandla namhlanje silinqwaba yamalungu onke afile sinenqwaba yezinhlangano ezinkulukazi zifile sinokushisekela okuningi kodwa kusendleleni engalungile ubani ongaqoka kahle kwendlela bonke futhi ubani ongatshela phambili kakhulu futhi ubani onesikole esingcwelo kunezo zonke ongawina amaqembu amaningi kakhulu ebhola noma adlala umdlalo wokulutha ibhanco kangcono kunabo bonke noma into ethile efana naleyo sifuna uNkulunkulu lutha lwalezo zinto buyela kuNkulunkulu futhi ukuphi na akekho yini umprofethi ndawo ongasitshela ukuthi yasenzeni na akekho umuntu ebesingabuza kuye na wo isimo esinjepho lokho ngokungukukhala kwendoda elungileyo ngokukhona oyedwa kuphela wabo phakathi kwabo lowo ngokungujoshafati waye indoda elungileyo kodwa wangena esixhokwini esingalungile ileyo indaba kulobu busuku amadoda amaningi kangaka alungile inqaba yamadoda alungile phandle kuzo zonke lezo zinhlangano phandle lapho zonke zansi ndawo zonke amadoda akahle kodwa sibhekene neqiniso sibhekene nento ethize ukuthi lapho ubuMohammed nobubhuda lezinye izimfundiso ezigqamileyo kungakhipha kakhulu isayensi ephathelene nokusebenza kwenqondo njengoba ibandla lamakristu lingakhipha kunjalo esikuthi ngayo akusiwo umnyakazo ophathelene nokusebenza kwenqondo akusiwo umnyakazo wesayensi ezenkolo kodwa sidinga ukuhamba kukamoya ongcwele ungene ebandleni abantu baze bamemeze kakhulu uphi lowo uNkulunkulu owake waphila na uphi lowo uNkulunkulu wePentecoste na uphi lowo uNkulunkulu othethe inhliziyo yesoni futhi ayigaze ibe mhlophe njengeqhwa uthatha isifebe emgoqeni enze inenekazi ngakho ekhipha isidakwa ebhareni phandle ngaleya futhi enze umshumayeli ngaso na uphi lowo uNkulunkulu ongaphuma futhi athathe leyo milenze ekhubazekile futhi ayiqondise enze lawo mehlo aphuphuthekile kubabone zo zindlebe ezingezwa kuba zizwe enze lowo mdlavuza onyamalale na uphi uNkulunkulu wake wenza lokho na yilokho-ke sitshela ukuthi kukhona ukuthile okungalungile ngobunye busuku njengoba ngangishumayela ngendaba indaba ethize indaba eziqavile ukukhulu kunakho konke emlandweni uJohane umdala amehlo akhe athola umprofeti uJohane wayethe ukuqothuka wayefana wayenomoya ka-Eliya no-Eliya waba nokuhluleka kwemizwa ngenkathi engaphansi kwesihlahla somjunipha uJohane waba nokuhluleka kwemizwa entilongweni futhi wayengumprofeti onephimbo eliphezulu lezo zinzwa zisonqenqimeni kwasekuthi-ke iso lakhe lokhozi lithuthumele wathi hamba ubone ukuthi benginephutha yini mbuze ukuthi unguye yini noma omunye noma sibheke omunye na Jesu akazange amthumelela noma yiphi incwadi manje nansi ethi ukhuthazela kanjani ngenkathi usejele noma kunye nokunye wathini na wamtshelani na wathi hlalani nje futhi nibuke lo mhlangano wantambama bese-ke nihamba likhombise uJohane izinyonga ziyahamba izimpuputhe ziyabona uJohane wayeshumayela ivangeli ukuthi umesiya wayeza owayezo imbenge esandleni sakhe futhi ahlanzisise iphansi impela ashithe amakhoba ngomlilo ongacimekiyo kodwa ngenkathi efika wayengomncane umfo omnene omnene futhi othobekile akuhlangananga kulokho uJohane ayecabanga ukuthi kwakufanele kube yikho kodwa wathi hamba utshela uJohane ukuthi ngigijima ngohlelweni kulungile konke into ilungile leyo yinto efanayo eyiyo kulububuso kwibandla abantu bezwe kade befune i-Methodist i-Baptist i-Presbyterian noma elinye ibandla ukukhipha okuthize ukubuyisa uKristu sasikhathini ngo izinyonga ziyahamba izimpubuthe ziyabona izithulu ziyezwa udumo usohlelweni ngo amen akukho lutho olungalungile uqhubeka ngo uNkulunkulu usaphila usenguNkulunkulu
And this righteous man cried,
Oh, akekho yini umprofeti ndawo ndawo esengabuza kuye na. Kanti kukho nomfowethu oyedwa olungileyo phakathi kwabo futhi ngiyamuzwa ethi yebo yebo ngiyayazi indoda enjalo ngiyayazi indoda enjalo sengiyambona nje egalaza kuJehoramu futhi athi manje awuzukumkholwa ngiyazi nje ukuthi khona manje awuzukumkholwa lo mfo ngoba uyihlo kamkholwanga impela kazange noyihle wayenda leso sikhole phezulu lapho egumeni laleso sigejane sabaprofethi enhla lapho noma babizwa kanjalo futhi abamkholwanga ngani bathi ngale ndoda engiyaziyo umoya kayise uphezu kwayo wenza into efanayo uyise ayenzayo wenza into efanayo eyenziwa ngu-Eliya nomoya ka-Eliya uphumula phezu kuka-Elisha futhi kade ngisemihlanganweni yakhe futhi ngiyazi ukuthi kuyiqiniso amen uNkulunkulu sisize yilokho esikufunayo imihlangano enjalo lapho esibona khona umoya kababa wethu uJesu Kristu owaye yi-Eliya wayengumfanekiso yebo umoya okhona yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza wo mfo wethu yilowo lo mfo wethu elungileyo wathi ngiyazi ukuthi le ndoda ikuphi ngiubonile umoya ka-Eliya phezu kwayo yathela amanzi ezandleni zayo yahlala naye futhi ngiyazi ukuthi umoya ka-Eliya uhlezi phezu kuka-Elisha ngiyazi uJehorami wathi ukukholwanga lokho futhi sonke isikole senu sabaprofethi emuva lapho besingeke sikukholwe futhi ikholiji lenu lesayensi ezenkolo ngoba ngizelitshela ukuthi kungani nasi isizathu ngenkathi u-Elisha esebuya futhi wabatshela ukuthi u-Eliya wayethathiwe futhi wayenengxenye ephindwe kabili yakho ngani bathi indoda elahlekelwe yingqondo bathela inqina yokuzingela cishe yamashumi amahlanu futhi ithole ukuthi ngabe wakwenza yini akazange asukume usalokhu ephandle lapho ndawo ndawo futhi ba sizame zonke izinqubo zethu zobufundisi bezenkolo o ningangithukutheleli kodwa ake ngilitshele lezi zinqubo zobufundisi sezithathe iminyaka engaphezu kwezinkulungwane ezimbili ukuzama ukuthela inkosi uJesu ophakeme ngezinhlelo zemfundo ngesayensi ezenkolo nangezinhlangano zebandla futhi behlulekile ukumthola amen akafiki ngesayensi ezenkolo eyenziwe ngumuntu akafiki ngezinhlangano ufika ngenhliziyo ezinikele ngobhaphathizo kamoya ongcwele enhliziyweni amen izinqubo zethu ezenziwe ngumuntu azimtholi wo bahlela amaphathi futhi baphuma futhi bamzingela bathi o khabo umoya uzange uyiphakamise ileyo ndoda manje yibani ngamadoda anengqondo niyazi sonke sineziqu zethu zobuciko kanjalo njalo ngakho sisazi kangcono kunento enjalo indoda ihlezi phezulu lapha futhi idla isinkwa sombila nathi kanjalo njalo ngani siyazi ukuthi leyo ndoda yayingeke iphakanyiswe ngenqola yomlilo umfana usetshenziwe wonke manje ubengaphesheya lapho futhi ubuye lenqaba yobuhlanya ngakhosi sazi kangcono kunalokho ngakho nje uhlalisa umfo mdala phansi ikhanda lakhe lakhe linempandla lashisa kakhulu niyazi futhi ngakho asimpephethe nje kancinyana nonke hambani lapha ya futhi litholo ukuthi kwenzekeni lapha ya hlalani nithumele inqina ethile
but you're not finding
wathi kubekani kodwa niku mthola
make fun of me call me idiot if you want to but
tekisa ngami ningibize ngesilima uma nifuna kodwa uNkulunkulu awusaze wamthola ezinqubweni zenhlangano yakho khabona umzane waphakanyiswa futhi uyafika futhi ngesipho sobhaphathizo kamoya ongcwele
and you'll never educate people to it.
Futhi awusaze wafundisa abantu kukho bafanele bazalelwe kukho kufanele kubekwe umbhaphathizo kamoya ongcwele akukho okufushane hayi ukusebenzwa kwengqondo imizwa ethize noma inqubo yobufundisi kwasesontweni noma isibonakaliso kodwa kuzofanele kubekwe wangempela umoya ongcwele wangoqobo letha isithelo sikamoya wothando ukujabula kukholwa kubekezela ubuvi ubumnene kukhothazela yilokho-ke yileyo nto-ke yebo ngena uJoramu wayengena kukwenza ngeke ngikholwe yena nebo bakwazanga ukukholwa isikole sathi manje ume kancane lapha manje siyazi lo mfo uthe ukufuthelana ngakho sizomvumela ahlale zungeze futhi sizohlanganisa amaqembu ethu futhi sizophuma futhi simthathe futhi uphandle lapho ndawo futhi lokho sizama ukukwenza iminyaka ezinkulungwane ezimbili nabantu bePentecostali nenza into efanayo nizama ukumxosha ngenhlangano awusazi wakwenza uzehlukanise nabanye abafo wethu ufanele ubuye futhi sifanele sibe munye ngikatshala uma indoda inebutha uma inephutha futhi igothehlizeni yayo futhi uqinisile enkolelweni yakho futhi inephutha ekwenzeni ngendlela owenza ngayo ngingaqoka kuba sendaweni yakhe kunokuba ngibe kweyakho kunjalo ngingaqoka kuba nephutha emfundisweni yami futhi ngibe neqiniso enhlizeni yami uNkulunkulu uzokuhlonipha kakhulu ngakho uma umuntu enephutha kuthiwani ngakho na msize udinga usizo mthande uma ungakwazi ukuthanda isitha sakho ngokufanayo njengoba uthanda labo abakuthandayo ungcono kunabathelisi kunjalo yilokho ibandla elihluleke ukukuthola ngiyathemba ukuthi niyakuthola kulobu busuku ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi ngikhuluma ngani sekubuyele othandweni uthando oluhlengayo zonke ezinye izinto zilungile kodwa sifanele sibuyele enhlanganyelweni omunye nomunye nabantu bathi ngilwa nezinhlangano angilwi ngilwa naleyo nqubo phakathi lapho ebhidlizo obuzalwane bengikwenza njalo futhi ngizokwenza njalo kunjalo leyo nto ehlukanisa obuzalwane asihlangane ndawonye asibe ngabazalwane kuba bengingabona lonke ibandla kuleli dolobha lonke ibandla ezweni lifika njengoba sasinjalo ngokunyokusa kulokho kudla kwasekuseni kwabefundisi ngenkathi ngibone i-oneness, two-ness, three-ness nabo bonke bekonana izingalo zabo zigaxene bengingathi njengosimeyoni wasendulo nkosi inceku yakho mayimuke ngokuthula ngokuba amehlo am abonile insindiso yakho kunjalo ungakuthola kuhlakazekile emphakathini omncane bese kuthi-ke into yokuqala niyazi udemvele uzobuyela phakathi lapho kuhlakaze futhi khona-ke ungakodwa kukho konke okwakho ungeke wakwenza kuzokwenziwa ngolunye usuku uNkulunkulu uzothumela izijeziso kubo futhi bazodingeka ngakho umbhishobhi uJoramu wayengeke nje akukholwe lokho wayazi ukuthi wayengena kukukholwa ngoba uyise abakukholwanga akakholwanga ukuthi u-Eliya wakhushulwa ngakho uzokukholwa kanjani lokhu na ngesayense yezenkolo eyize bahlola manje siyisikole sabaprofethi sikulungisile konke siyazi nje impela ukuthi befanele enzeni siyazi nje ukuthi befanele enze kanjani siyazi ukuthi befanele aziphathe kanjani yena uqobo siyazi ukuthi into kuphela ufanele uyenze ngokungena bese uthingi ngiyakholwa bese uxhawula futhi sizofafaza ngalendlela noma sipaphathize ngalendlela noma emuva ngalendlela noma ngaphandle ngalendlela noma uhe futhi sinakho manje yilondlela nje enza ngayo futhi qhubeka futhi upaphathize ngalendlela futhi upaphathize ngaleyo ndlela futhi ufafaze ngalendlela futhi ufafaze ngaleyo ndlela futhi uthathe isindlo ngalendlela nangaleyo ndlela futhi usalokhu uthola ukuthi awunankulunkulu unesimo senkambiso yilokho kuphela uNkulunkulu ngumoya nabomkhonza bafanele bakhonze ngomoya nangeqiniso amen uNkulunkulu usithumelela abaprofethi emuva kudabule into nokukhipha iqiniso elizoyikhombisa isayenze ezenkolo oyize ohe manje sitshela ukuthi wathi yebo ngiyazi lapho lo muntu othize ekhona sizokwehla nje futhi awubona awu kusobala abanye babo kungenzeka ukuthi bamangala ngakho kodwa niyaqaphela lapha ukuthi Joshafati leyo yeqiniso inceku kankulunkulu ekhethiwe wathi moya kankulunkulu phezu kwakhe yebo umnumzane
He said,
wathi lovo wathi ngiyazi lapho kukhona khona uElisha wathi lamanzi ezandleni zika-Eliya umthishibi wa umoya ka-Elisha uphezu ka-Eliya uphezu kuka-Elisha manje ngiyazi ukuthi unomoya ofanayo ngakho-ke futhi kwathi nje leyo ndoda kankulunkulu ngezwa ukuthi umoya ka-Eliya wawuhlezi phezu kwenye indoda nale ndoda yayenza into efanayo eyenziwa ngu-Eliya yayazi ukuthi lowo kwakungumprofethi wangempela futhi yayazi uma umoya wangempela ka-Eliya wawuphezu kwenye indoda yayiyokwenza into efanayo eyenziwa ngu-Eliya futhi ake ngilitshele bazalwane bami ake ngilitshele bangane bami lapho umoya kajesu kristu ufika phezu kwebandla ibandla liyokwenza into efanayo ujesu kristu ayenza kuyo misebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza futhi wakufakazisa wathi ayokwenza uma engakwenzi awu khona-ke kukhona ukuthile okungalungile ndawo benza nje unkulunkulu aqambe amanga uma bethi bayikholwa futhi lezi zinto zingenzeki futhi wathi wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga nelakhe libe yiqiniso ngakho sithola ukuthi wathi le ndoda yathi umoya walowo wangempela umprofethi weqiniso ohlezi phezu kwakhe kwase kuthi-ke lapho nje lona okhethiweyo emele ibandla likhethiwe lanamhlanje abakhethiweyo bakankulunkulu balolu suku lokugcina wathi khona-ke sizohamba simuzwe ngoba umoya kankulunkulu phezu kwakhe wo ngiyakuthanda lokho ngoba nje uma sibona lezo zinto u-Eliya azenzile iphezu kwale ndoda sizohamba umfowethu olungileyo wathi awu ngiphume ubusuku obuningi futhi ngizwile futhi ngiyazi ukuthi leli iqiniso ngakho-ke sizowela nje futhi simbize ngakho ngekathi benyuka phambi komprofethi o ye uhlolu nje pho angene kulo lokhu kungahle ukuthi kulimaza ukungcweliswa kwakhe kancane kodwa ngempela wabila kakhulu wathi kujehoramu wathi awuqhubekeli ngani kubaprofethi bakho uqobo na ye awuyi ngani kumprofethi kamama wakho na awuyi ngani kubaprofethi bakayihle na qhubeka ngani kwabagcina umthetho ngamehlo bakho manje futhi ubajoyine uma ufuna usekathazweni uqhubekeli ngani ngale kubona uqabo qabo wathi kodwa inkosi sikhiphele lapha wathi sizofa sizobulawa kulokho yabo awuzukufa kuphela sebevele bafile zonke izithelo zoma nawo wonke umoya ophumile ebandleni sekuvele nje kuba yinhlangano yezenkolo kunjalo kukhona kuthile kungalungile uma singenakumbuyisela unkulunkulu ebandleni ndawo sizokwenze njani na khona-ke sonke sizobhubha futhi ngikathi lo mprofethi emva kokuba eseqedile ukumthethisa wathi kuba bekungesekho ukuthi bengikuhlonipha ubukhona bukajehoshafati leyo ndoda ekhethiwe bengingeke ngisho ngikubuke o ngicabanga ukuthi yilokho unkulunkulu abengakusho kulobo busuku kuba bekungenjalo nina bantu enizibophile ngalezi zinhlangano ezihlukene futhi niqophisana ukuthi kwakungezikho ukuthi unkulunkulu wayenezinhlonipho ngabantu ababekholelwa kuye bekungasoze kwaba khona ora roberts kumbe noma yini ethunyelwe ezweni lonke bekungasoze kwaba khona izibonakeliso nezimangaliso ubengeke ngisho sibheke ukuba bekungesonke sinecala uma kwakungengenxa yabakhethiweyo uma kwakungengenxa ebandla labo abakholwa ngempela unkulunkulu bengeke ngisho sibuke kunjalo kodwa ngoba kukhona abantu ofuna ukukholwa unkulunkulu unesithunywa sabo amen umoya ongcwele ubuyodabuka futhi uhambile kudala lo mprofethi omdala ngempela wavusa intukuthelo yakhe elungileyo futhi wabathethisa futhi wabatshela ngalo lonke lolu umbimbi nezinhlangano ababenazo wathi noma kunjalo wathi ngiletheleni umshayi wogubhu o wadingeka ehlise ulaka lwakhe kancane niyazi wayevutha kakhulu futhi ngakho wathi ngilethelela umshayi wogubhu manje kuthiwani ngabanye benu bantu be-Church of Christ ababizwa kanjalo abangakholelwa emculweni ebandleni na emva kokuba esethele konke ukushisa wayedinga umculo omncane ukuletha umoya phezu kwakhe kunjalo yabo mnumzane futhi manje akhumbulani unkulunkulu kagoqoke futhi uma umyuzik omnandi waletha umoya phezu komprofethi ngalo kathi uyokwenza into efanayo namhlanje kunjalo impela ngoba unkulunkulu uyawuthanda impelo wathi ngelethelela umshayi wogubhu awu wena uthi awu ya angisuye umprofethi kodwa mhlawumbe ungaba ingxenye yomshayi wogubhu uyazi ungenza okuthile ngakho yilokho kuphela unobufakazi noma into ethile ongayenza sengiyabona bekhipha umshayi wogubhu futhi adlale konke kungenzeka kholwa kuphela futhi abuyise umoya aqale futhi kholwa kuphela konke kuyenzeka kwadingeka akudlale kancanyana nangaphambi kokuba umoya ufike phezu komprofethi kwase kuthi-ke ngenkathi kufika umprofethi wabona ngenkathi umoya ufika phezu komprofethi njalo wabona umbono manje yileyo ndlela niyabo wayengenakukwenza izihlakaniphi ezikhethiweyo isigetshana esikolo sabaphakeme kakhulu amakhosi namakhosi anamandla ngasohlangothini lwezihlakaniphi uhlangothi lwezemfundo bakwazanga ukubona umbono kunjalo babekhuphuthekile ingaleso sizathu kulobu busuku bafuna ukubiza umbono kankulunkulu ngesimo sengqondo ukufunda ingqondo umoya kadeveli noma ukuthize yingoba bahlakaniphe kakhulu bazi lutho ngonkulunkulu kunjalo kwakungumbono wakhuluma iqiniso lolo kwakuluhlelo lukankulunkulu leyo kwakuyindlela kankulunkulu ngoba umoya wenkosi wawuphezu komprofethi nezwi lenkosi lize kumprofethi yabo mnumzane futhi kufika kanjani na ngombono yabo mnumzane kufika ngombono hhayi ngobuhlakani kwehlulekile futhi okufanayo kwenzile manje futhi wathatha futhi wabheka futhi wabona umbono wacabanga ngani lokhu umoya womlayezo manje wabona nina manje ngabe wavele wathi nje Jehoramu udinga esinye isiqu futhi ngiyakutshela Jehoshafati ungena enkathazweni encane ngakho bufanele kuhambe futhi utadishe sikashana esidana ngoba ngiyakutshela wazi nje ukuthi zenziwa kanjani lezi zinto wazi ukuthi liholwa kanjani ibutho noma ukuthi ize na kwakungesikho lokho akakwenzanga lokho wathi ngilitshela ukuthi benifanele nenzeni benifanele nipholishe amadoda enu awalugqokile uhlobo olufanele lomfaniswano yilokho-ke benifanele nenze bonke befundisi benu basesontweni bajikise okholelo wabo ukuze babukeke njengomfundisi osesontweni nebo kuzoba sepentecost masinya impela yebo kuzoba masinya kukho ngo liha ibandla elikatolika laba yibandla lokuqala lepentecostiyali khumbulani kunjele impela manje ninabanye benu bosomlando baya kuphika futhi nikeza iPentecost eminye iminyaka eyikhulu namashumi amahlanu iyoba kude kakhulu kunalokho ibandla lePentecostali linjalo isilinganiso ehamba ngaso manje kunjalo oyebo ibandla likatolika liqala iPentecost base-ke belihlela base bethola izinhlangano ezinkulu phakathi lapho ezazifuna ukwenza lokhu nalokho namaniko lawo anqoba abantu abangafundele lutho futhi athatha futhi asusa amandla kubantu abangafundele lutho phandle lapho umoya ongcwele ungeke uphume lapho ufanele wonke ube lapha ukushiwo ngumfo yedwa yilokho kuphela kwakho umoya ongcwele ohlala kuwo wonke umzimba kakristu umoya ongcwele kuba ibandla ngani bathole izithelo zome zonke futhi niyabona ukuthi kukuphi manje awu ipentekostali yakushaya umzila ofanayo yehla ngqo ngendlela efanayo ngakho nakho-ke manje siyathola ngenkathi umoya ofika wawuyini umbono kamoya owawunikeza umprofethi na wathini na ngashongo ukuthi manje khiphani wonke amasosha enu bese niwafundisa futhi ukuthi lapho esayokhuphukela esiqongweni sentaba azokwazi kakhulu ukuthi enzeni afundise enye isayensi yezekolo ayefanele apholishe kancinyane ayefanele aphathe ummese omude noma into ethile efana naleyo noma ayefanele agqoke umfaniswano ohlukile qabo akakushongo lokho wathi yimba phuma lapha kulolu gwadule abantu bakini bake banqamula lolu gwadule futhi babefuna isayensi ezinkolo entabeni yasesinayi unkulunkulu wabanika khona emva kokuba umusa usubanike umprofethi nensika yomlilo nakho konke kodwa babefuna into ethile ababefanele baqophisane ngayo ngakho wabayeka bahlale phandle lapho ehlane kwaze kwathi izilwi ezindala zonke zaphela wathi babephandle lapho ngesinye isikhathi bebhubha ngendlela efanayo eniyiyo manje kunemigodi phandle lapho kunenqwaba yemigodi lapho lelo dwala lisa lokhu lilele ehlane ngaleya kodwa wathi ufanele umbe ukhiphe inqwaba yezinto lo ngumbono kulobu busuku mfowethu akusikho ukuqala inhlangano entsha kungukugubha okubuyo kunjalo into yokuqala lololudala ugodo lubonile lwenhlangano luphonsa ngaphandle komgudu ukuthi yezibusiso zikaNkulunkulu yonke ivaliwe kulobubusuku, izingodo zenhlangano zibekwe kuyo, kodwa-ke olunye ugodo lubekwe phandle lapho olubizwa ngokuthi ayikho into yokuthiwa ngumoya ongcwele. Uma umba phansi bese ushaya lolo godo luphose ngaphandle, ayikho into yokuthiwa ngubhapathizo kamoya ongcwele, lewo nje owabafundi kuphela, kumbe ukukhiphe. Umoya ongcwele wawungobapostoli nje, udokotela Simon Petro athi ngosuku lePentecost ngowenu nowabantwana benu kubo abakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Omkhulu umfowethu okahle iPentecostali wangitshela akokudala wathi asisakudingi okunye ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu, ngeke ngisho ngikuvumele ukuba kwenziwe ebandleni lami. Wathi sinodokotela abakahle nezinto namhlanje kuthetha indawo yalokho. Ngiyabona ukuthi hlobo luni logodo ludala lungena lapho na kwenzani na? Kumisa ukugeleza kwamanzi. Umbono kaElisha wamkhombisa lokho phandle lapho kulelo hlane khona impela lapho izithelo zoma khona. Ungaqali inhlangano entsha enye imvula noma ukuthize, vele uhlanze imigudu lapho imvula yokuqala ingageleza khona. Amanzi lapho uKristu nguyena enzele namuhla naphakade, nalelo dwala elishayiwe lalisehlane futhi lisekhona kulobu busuku. Akabongwe uNkulunkulu. UJesu wabahlanzela khona futhi eCalvary, kodwa babuyela emuva ngoba baphosa izingodo emuva phakathi futhi bavimba konke. Uyazi ukuthi kwenzani ukuphosa ugodo emgudwini okukwenzayo? Awu, khona-ke zonke izinhlobo zokungcola zishaya kulolu godo futhi ziluhlanze. Futhi into yokuqala uyazi, una wonke amanzi ahlehlile njengoba kwenza izilwane zasemanzini amabhiva futhi enza idamu, futhi awunalutho lokudlula kukho. Kunjalo sinabaningi kakhulu abashumayeli abangamabhiva namhlanje bezama ukuvimba wonke amanzi futhi bathi lokhu kungokwethu, lokhu yithina nje lapha, lokhu kungokwethu futhi kwenzekani kulona liba ngelingakopozi. Ileyo indaba ngenqoba yezinhlangano zethu zizama ukusekela amanzi enhlanganweni yakho kuphela, awasagobhozi. Niyazi amanzi angahambe athola laba onoshobishobe bancane kuwo. Ileyo indaba ngebandla namhlanje ukuchikiza kuncane phakathi lapha bese kuba ukuchikiza phandle lapho yonke into. Izinsuku zezimangaliso saladlule, ayikho into yokuthiwa kuphulukisa ngokaNkulunkulu. Angikwazi ukuhlala ngithule imizuzu emihlanu emhlanganweni woba kithi amanzi angahambi, amadamu amabhiva liqhumise. Amen. Ukhole umthombo ogcwaliswe ngegazi elimunce emithenjeni ka-Emmanuel, lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethandala kusuka onke amabala azo ecala. Umprofethi wathi yahlala lapho bese umba zonke lezo zingodo. Awu, ngiyakutshela-ke mprofethi, sifanele sibuyele muva futhi sibe nomunye umoya ovunguzayo onamandla na? Kabo. Singaqala enye imvula yamuva na? Kha, hlanza umgudu nje, yilokho kuphela ofanele ukwenze. Abantu bahlanze nje umgodi, abantu bakahle thelani imigodi ihlanze ukuze umoya ongcwele ukwazi ukungena. Bonke ubuhlanya benu lezi mfundiso ezigamileyo lakho konke okunye okusebandleni, hlanza into oyikhiphe. Idwala selivele lishayiwe, amanzi afresh ayageleza, kodwa izincubo zethu zobufundisi basesontweni sezenziwe idamu imifudlana. Wathi hlanza lezo zinto, awuyi kudingeka ube nomunye umoya ovunguzayo, awuyi kuzwa moya noma ubone noma yiphi imvula, kodwa nokho ayoba namanzi lapho wo mfowethu. Hayi inqubo entsha, hayi inqubo entsha esiyidingayo, esikudingayo ngokuhlanza inqubo esinayo. Hayi ukwenza enye i-Assemblies of God noma enye i-oneness, kodwa nje uhlanze i-oneness nama-assemblies esinayo. Khipha zonke izingodo kulo, yonke imehluko, ukuqophisana nokuphikisana nezinto ezinjalo ziqhele kubo. Amanzi azophinde ageleze futhi kuyoba khona uthando, ukujabula, ukujabula njengomfula ugeleza nje kuwo wonke umuntu ngothando nje omunye nomunye. Asihlukene sonke, singumzimba owodwa, munye ethembeni nasemfundisweni, munye othandweni. Ilokho-ke yabo, ileyo ndlela esifanele sikwenze ngayo, yilowo mqondo. Lowo ngumbono wanamhlanje, lokho lowo kwakungumbono walowo mprofethi. Umprofethi weqiniso unombono ofanayo namhlanje. Hayi entsha, hayi inhlangano entsha iqala into ethize futhi yenza elinye iqembu. Ubuyovele nje uqophisane nakho futhi ukuhlele futhi ukuthole njengakho konke nje, ubuyophosa izingodo kukho futhi. Ngenkathi ngiqala kuphumela enkonzweni, abaningi babo beza kimi base bethi, awu futhi Branham ubufanele uqale inhlangano encane. Ngathi inhlangano sisi yilokho engimelene nakho. Ngathi yezi kudingayo akusiyo inhlangano, kodwa sihlanze into esinayo. Kunjalo, ihlanze Sidinga imvuselelo esikudingayo isikhathi sokumba yimba yimba lapho umba ujule kakhulu lapho uzothela khona amanzi amaningi uma umba phansi uthi awu ngizophuma nje enhlanganweni bukani izinto enisenazo phakathi lapho ububi umbango konke okunye uhlanze umsele uze uyothi ngu phansi edoleni eliqinile unjalo ngihlala lapho amanzi engaphuma ngempela ethululeka iphuma emithanjeni kaEmmanuel linda uzofika ezansi kuleyo ndawo lapho uyoba khona amanzi athululeka nje njengemithombo evela khona yimba yonke imigodi wathi yehlala lapha kulezi zigodi nina bafo ebenizama nihlala phezu kwendlu phezulu lapho ngazo zonke isikhathi phezulu entebeni nimemeza futhi nigxuma futhi niba yiqhwa futhi nithoseka nakho konke okunye wathi awu ningakwenzi lokho yehlelani lapha bese nimba lezi zisele ezansi lapha bese nithola amanzi afresh yilokho esikudingayo hlala lapha bese ubamba amanzi sikudingayo kulobu busuku ngamanzi kaNkulunkulu umbono ngokoqobo wahumusha intando kaNkulunkulu kulabo abafayo bantu ababhubhayo umbono kulobu busuku wenkosi ukuhlanza lento futhi uqale kabusha hlanza hayi ukuqala inhlangano entsha qale imvuselelo enhlanganweni qale umhlangano omusha uqale ukuvumela uNkulunkulu angene yemba ukhiphe konke ukufuna kwakho amaphutha akudala nokuhleba nontamo kukhona nazo zonke lezi zinkoleloze nokungakholwa phonsa into ngaphandle awu ngiyakutshela kodwa futhi Branham bekungasho lokho angikhathali ukuthi ukuthi ukuthini kuphakathi kokuthi uyomba noma ufe nonke ninamamethodist yaseChicago qalani ukumba mabaptist yaseChicago qalani ukumba noma nibhubhe pentecostal yaseChicago qalani ukumba noma nibhubhe nimbe nikhiphe izinto nikuphonse ngaphandle nginitshela isho kanje nkosi ngaphandle uma imbali kibe lokhu ubonakala kuphakathi lapho nizobhubha nezithelo zakho nebandla kuzogoma futhi kufe kumbe ukukhiphe awuyiki uyizwa enye imvula yamuva noma enye imvula yokuqala kumbe noma ngabe kuyini kodwa kuyoba khona amanzi ukuthi ula njengomfula ugeleza kuzo zonke izinhliziyo yabo mnumzane nizobona izibonakaliso lezimanga nezimangaliso namandla kaNkulunkulu ebuyele ebandleni kwela ngempela ePentecost eligelezayo lehla nje yabo mnumzane umlayezo kamoya sizoqala ukumba noma siqale ukubhubha futhi base bevele bebhubha ngakho ke babefanele bawumbe kumbe kuhlanzwe ujule kakhulu lapho umba kakhulu ilapho uba ngcono khona izinqubo zobufundisi basesentweni inayo yonke imigodi yonke iminyene donsa lezo zingodo ezindala ziphume izinsuku zezimangaliso selwedlule sikudinga ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu namhlanje ngani sikudinga kakhulu namhlanje kunoma sake saba nawo wena uthi sinodokotela ababedlule bonke kunjalo sinomuthi ongcono kunayo yonke kunjalo sineziphedlela ezingcono kunazo zonke kunjalo sinokugula okuningi kunjalo esizathu nokuningi ukungakholwa kunjalo yilokho impela abantu nje aba manje niyaqaphela wathi manje ngokusukulandelayo benzani na sengathi ngiyawubona lawo maibheru phandle lapho ethi ngiwuzwile umbono wenkosi umprofeti wakhuluma iqiniso ngizomba ngikhiphe lento shayo kodwa udala lapho kuyini lokhu na amaphesa ndayisho umholo wami na awu kade sinamasapha isobho ukukhokhela umshumayeli wethu kubhalelo kodwa liphume lapho lukhiphe lapho ukukwelela uNkulunkulu bechume lumbe ulukhiphe uliphose eceleni ngokuqondile washaya olunye ugodi oluncane oyini leyo na awu manje ungehli ekugcineni yokujulile ndonsa leyo ukhiphe bese uyiphosa ngaphandle lokho okukubeke ekugcineni okungajulile yebo mnumzane phonsa into ngaphandle uma umba ujula kakhulu lapho uzothela khona amanzi amaningi kubeka nje umba endlini yengcebo kaNkulunkulu phonsa into ngaphandle uzofike lapho ongagcwala khona amanzi yangempela kuphila kwase kuthi ke cishe emini kwenzeka baqaphela amanzi afika futhi abazanga ukuthi avelaphi aye lapho ngaso sonke isikhathi babele bawaminyenisa nje kukhona amandla ebandleni ngingakutshela futhi ngizotshela noma uyimubu umfundisi ngingakukhombisa lapho uNkulunkulu anikeza khona ibandla amandla ukhulukise abagulayo ukhiphe amadimoni nazo zonke lezi zinto ukuba azenze futhi manje uza ubeke umunwe wakho embhalweni lapho uJesu athi manje ngiyakubuyisela ngikususa ebandleni manje awu manje ke kwenzekeni na yini indaba na unakho kuminyene umqondo wakho uqobo ozenzele wona ukuminyenisile ngingenitshela lapho uJesu athembisa khona ngalolu suku lokugcina futhi ngilikhombisa ukuthi lezi zibonakalise nizibona zenziwa ukuthi umoya kaNkulunkulu uzongena ebandleni futhi ukhombise imibono nokunye nokunye kanjalo njengoba enza futhi uzama ukufakazisa ngezinye isikhathi futhi othola ukuthi kuphi isizathu sokuthi izinto ingukuthi nonke niminyaniswe yizinqubo eziningi kakhulu zobufundisi basesedweni kini wonke kuminyene yimba into ikhiphe bese uyilahla bese udedela amanzi agobhoze cishe ngesikhathi kokuqala ukusa omfowethu amanzi agaleza ngokukhululeka evela kulelo dwala elishayiwe elalisa lokhu liphandle lapho ehlane unguye izolo namuhla laphakade into kuphela oyenzayo ukususa zonke izingodo ezindala endleleni Iphakonke kungakholwa kudala endleleni coshe lokho kungakholwa futhi kulahle uthi awu manje lalelani uJesu wakwethembisa futhi angikathali ukuthi noma ubani utheni ngiyakukholwa yilokho ke thatha ugodo bese uluphosa ngaphandle uthi uNkulunkulu wakwethembisa ngikubona khona lapha phambi kwami bengihlala njalo ngihlekisa ngakho bengicabanga ukuthi bekuyiphutha kodwa manje ngizokukholwa ngakho ngizothatha lelo godo lodala bese ngiluphonsa ngaphandle futhi uthi nje ungasosalelo kodwa lusuke endleleni amanzi yamnandi ukuthula kukaNkulunkulu azogobhoza njengomfula ayogeleza kuwe uthi awu bengihlala ngehlala njalo ngibangala ngokuphulukiswa nakho engikuthelayo abantu ukuphulukiza lapho uNkulunkulu efika lapha futhi azifakazise ukuthi lapha phakathi kwenu niyazi ukuthi kuyini na nelula isandla nizama ukusebenzisa ukukholwa ngembali okhidi ukukholwa ngokuvetha ngokhula ihisobi isobi nje ukukhula lojwayelekile uzama ukusebenza ukukholwa ungeke wasebenza ukukholwa ukukholwa kujwayeleke kakhulu ungukukholwa okufanayo uhamba uyoguza amanzi ngakho ukukholwa okufanayo oshayela ngakho imoto yakho yabo kujwayelekile nje wena awu isobi ungalitshala limile emhlabathini liphuma emifantwini yesakhiwo noma phi futhi engekathi bebheca igazi ngeyisobi kwakungukubheca ukukholwa Bheca ukukholwa nje ngekhom bheca igazi ngento ejwayelekile nje njengokhula eliwukukholwa kodwa uzama ukucalaza amacala wonke bese uthi uma nje bengingatshela imbali okidi ukuba ngibhece sami angikukholwayo kuJesu uma nje bengingake ngize ngifinyelele futhi ngibambe imbali okidi awudingi imbali okidi thatha ukukhula olukuwe ngo thatha ukukholwa oya nakho ekhaya thatha ukukholwa okukulethe lapha Sebenzisa leyo nto efanayo kule mbubusuku futhi ubhekisise ukuthi kuzokwenzekani ofowethu. Kusazo kwaba khona kungabaza engqondweni yakho uma kungukuthi ngempela igazi libhecwa ngalolo hlobo lokukholwa angikhathali. Wena uthi uJesu Kristu mbuya izolo laphakade ngiphosa zonke izingodo ezindala zobufundisi basesentweni nakho konke ngaphandle kwenqubo yami khona lapha manje futhi Nkosi uNkulunkulu ngokukholwa nje okwejwayelekile ukuthi ngiyakukholwa ukuthi ngumsindisi wami, ngumphulukisi wami. Amen amen. Kholo lokho kanjalo futhi nje uzwe ukuthula njengomvula ukuphophoza kukhulu kuvela kulowo mthombo ongakomi neze lowo mthombo nje uzothululeka phansi lapho ukhipha zonke izingodo ezindala qhubeka nje umba bosha into ethize phakathi lapho ekwenza uma wenze into ethile engalungile uthi ngikwelethe osibanibani imali awu hamba uyikhokhe wena uthi awu angekwazi kumkhokhela hamba umtshele ngakho ke kunjalo ngikacasha ngesihlahla ngakho hamba umtshele yabo bese ke umtshela uthi ngizokulungisa mfowethu nginike isikhathi esincane nje ngilungiselela ukuqondisa kahle awu ngiyakutshela ukuthini ngahlekisa ngalabo bantu ababizwa ngamaphentekostali sokuba bese uthi ngiyaxolisa ukuthi ngikwenzile kunjalo uthi Nkosi ngiyazi inhliziyo yami bantu ngithithileleni futhi uzoluzwa lolo godo oludala luphuma amanye amanzi abaningi azothululeka phakathi Oh, yeah. inji ayo kengeka angene into yokuqala niyazi othe bangihlala njalo ngicabanga ukuthi leyo mibono yayingeka develi kodwa ngiyabona manje ingeka kankulunkulu kulungile khona ke lelo godo ludala luzosuka khona ke amanzi azoqala ukuthululeka futhi kunjalo nje khipha yonke into esiseleni amanzi akhona uyakukholwa na ukhempeli lathi Jesu Kristu nguye izolo lamuhla laphakade ngakho useyilelo dwala elishayiwe usenakho ukuphila usenawo amanzi unawo amandla okuphulukisa wena othe mfoti prenem ujesu uzongiphulukisa na usevele ukwenzile susezingodo nje endleleni tshela yonke imfucumfucu namabhakede amadala nemithombo khipha zonke lezo zinto endleleni amadala amahashi afile nezinto zobufundisi basesontweni ezilele endleleni yakho phosa into iphume kukho unkulunkulu akazi ukungena akukho bufundisi baseso kuyo mngcolisa amanzi namanzi awazi ukungcoliswa ngakho-ke khipha ukungcola okungokwakho kokungakholwa futhi unkulunkulu uzothela amanzi phakathi sekuvele kukhona into kuphela ofanele uyenze ngokugudluza imbangela nje ikhambi selivele lenziwe unkulunkulu usevele ukuphulukisile ufanele nje ukhiphe ukungakholwa kwakho endleleni lowo ngumbono ngisho lokho egameni lenkosi ngokufanayo njengoba u-elisha akusho ngalolo suku isho kanje nkosi susa ukungakholwa kwakho endleleni bhekisisa ukuthi kuzokwenzekani khiphani izinqubo zenu endleleni bekusisani ukuthi ivuselelo njani ezogadla e-chicago bekusisani ukuthi ivuselelo njani ezogadla ezweni uma sisuse izinqubo zethu endleleni sisuse imibono engeyethu endleleni futhi sivumele umoya usuvele idwala selivele lishayiwe into kuphela esifanele siyenze nje sisuse izinto endleleni futhi siyiyeke geleze uyafuna ukubona abantu bephulukiswa na uyafuna ukuthola ukuphulukiswa wena na nje susa konke kungabaza endleleni bese-ke ubone ukuthi kwenzekani kuzogeleza njengomfula kwase kuthi ngokusa okulandelayo isithi asabheka phezulu futhi sabuka ngaphesheya lapho futhi ngenkathi sikwenza kwakungemanzi kodwa esitheni indlela elanga elalikhanya ngayo kuphela lalibukeka njengegazi futhi kwamejusa kunjalo futhi kwathola omunye omncane umcabango oyisithutha wasebenza emqondweni wakhe wamcupha kuwo ngqo wathi umprofethi kubona wathi ngani manje lokho kuyinto encane nkosini uma nonke nje nisusa zonke izingodo endleleni ngizokunakekela konke kunye uma uzothola uma ususa konke ukungakholwa endleleni unkulunkulu uzokunakekela konke okunye kwakho niyazi ukuthi kwenzekani na wathi indoda ngayinye coshe idwala futhi ngizoninika izwe ngizonivumela nilidle futhi indoda ngayinye yathatha idwala futhi lapho isifika laphaya lapho leyo mithombo emidala eyiyo ngegama yayikhona yayinobufakazi obuhle bedwala amen akabonge unkulunkulu unkulunkulu ngiphe umoya ongcwele ngefanani nosimoni senginguphetru manje itshe lincane amen futhi wonke umuntu akathela idwala lakhe uqobo sesandleni sakhe ubufakazi bangempela obangempela ubufakazi obuvuthayo ngenkathi ujesu efika phambi kukapetru wathi igama lakho ngusimoni futhi kusukela manje uyakubizwa ngopetru okuyitshe lincane mfowethu wakuxosha lokho wayazi ukuthi lowo kwakungumesiya wasuka wahamba futhi wavimba imithombo ngegama nje ngakho ujesu kudingake lobubusuku ukuthola lolo hlobo olufanayo lobufakazi ukwazi ukuthi ujesu kristu uyaphila futhi uyomisa zonke lezi zimfakazi ezindala ngegama nje zithi izinsuku zezimangaliso selwedlule yikho into njalo leyo mithombo emidala evuzayo empeleni onoshobishobo abadala kuyo iyobavimba koza lelo dwala lobufakazi phandle lapho ujesu kristu onguye ezolo lamuhla naphakade ngena kumoya ufanele ungene kumoya uma uye emdatheni bese uqala ukudansa baqala ukushaya ihlombe benza konke lokho kudansa ume laphaya uthi ehe konke okwakho ubungeke kube ngomdansi na impela yebo uqinisekile emoyeni wakho qhabo bayakuqhumisa futhi badanse futhi badazuluke futhi bampongoloze yileyo ndlela othola ngayo imvuselelo kungekathi ungena ngempela emoyeni wemvuselelo hhayi ukukuqhumisa noma ukuthize kodwa ngokukhuleka phansi kuze kube khona imvuselelo eshaya inhliziyo yakho kuze kube zonke izingodo zobufundisi basesontweni nazo zonke izingodo zobuhlanya nazo zonke izingodo zezinqubo nazo zonke izingodo zokungakholwa ziyagobhoza ziphume bese kuthi-ke amanzi kankulunkulu eza ehlela phezu kwakho nakho lapho khona khona-ke ubufakazi bakho khona ungeke ubheme osikilidi emva kwendlu naphandle lapho kulobu busuku ugxumagxume ebandleni futhi uthi unomoya ongcwele uyithi uselikhinqizayo nensimbi encincithayo abantu abantu bayakwazi lokho. Lapho uphuma lapho nalo lonke lolu hlobo lokuphila, abesifazane bephungule izinwele zabo futhi bependeza indebe zabo futhi bejingi iphentekostali, oh wena mpofu olusizi. Abanye benu bashumayeli abana badikoni ebandleni lenu nabafazi abane noma abahlanu abethukene nezinto ezinjalo uthi ngiphentekostali. Izwe linomqondo ongcono kule lokho, bahlakaniphe ukudlula lokho. Yebo mnumzane, ohe uphume lapha ubheje imijaho yamahashi nakukonke okunye, bese-ke uzibiza futhi iningi lenu liyohlala ekhaya futhi lilalele ithelevishini ngaphambi kokuba nje niye emhlanganweni womkhuleko futhi nithi ngiphentekostali. Hoho, ubizwa nje ngokuthi iphentekostali, awunazo isehlakalo sephentekoste. Ibandla liyinto yokuqala enhliziyweni yakho mfowethu, yilokho kuphela kukho konke ngunkulunkulu. Unkulunkulu yilokho kuphela ungakubona futhi wazi ngakho ngunkulunkulu. Lelo iqembu libizwa kanjalo ngephentekostali futhi lathi awu manje leyo nto ingumpedo ngokukholwa lokho. Niyabo, kodwa umbono wenkosi ufika ngezwi lenkosi, yimba konke lokho, yimba konke lokho kungekholwa kuphume ukuze amanzi okuphila kwazi ukugeleza ngene ngokukhululeka. Futhi uzomisa konke lokhu lapha uthi izinsuku zezimangaliso selwedlule bandla malibuyele emuva ngempela. Uthi amaphentekostali awalutho kodwa nje isigejane sokuzenzisa ngendlela phansi ngqo futhi umbe phansi uzoshaya phansi ekugcineni kwedwala, uvumele kwenzeke isehlakalo sephentekostali kuwe futhi ubhekisise ukuthi kwenzekani mfowethu. Akukho muntu ongabeka umuntu empilweni yakho. Yebo mnumzane, uyisikwele njenge uqonde njengombhobho wesibhamu futhi ungumnumzane ohloniphekile ngempela, uyindoda yangempela kaNkulunkulu, ungowesifazane wangempela kaNkulunkulu. Aphume kuphawu ngomoya ongcwele uPawulu kumacala omabili ephepha, bangakubona uza bakubone uhamba, bayokwazi ukuthi ubukeka okwe, uziphathisa okwe, ukhuluma njenge futhi uzihlanganise njenge futhi kumKristu. Lapho ubeke uphawu ngomoya ongcwele, wena uNkulunkulu ulungele ukukwenza. Uma sesilungele ukumvumela akwenze, uyakukholwa lokho na? Kanje yini elandelayo kufanele yenziwe na? Ingabe into elandelayo mshumayeli kuwe ukuba uze ubeke izandla phezu kwami na? Lokho akuhlangene ngalutho nakho, lokho kungahle kwenze kukugqugquzele entweni ethize encane, kodwa lokho akusikho. Into okufanele uyenze mfowethu ngokwemukela izwi likaNkulunkulu futhi othi liyiqiniso futhi ngiyalikholwa. Futhi ngithole izinqamo ezindala phakathi lapha, ngiphosa phandle khona manje ukungakholwa kwami futhi ngikuchazulula noNkulunkulu. Ngizokholwa, kholwa ngensindiso yakho. Manje angikwazi ukukutshela ngensindiso yakho, kufanele uzisebenzele lokho wena. Kodwa uKristu usaphila futhi uyabuza kulapha kulobu busuku, niyakukholwa lokho na? Yini onayo yenze na? Ngena kumoya futhi lapho ungena kumoya khona ke ubone umbono. Kodwa inqobo nje lapho uthi awu akabusise uNkulunkulu, ngiyi-Methodist angithi ngeke ukuba ngibekezelele okunjalo, ngiyi-Baptist, ngiyi-Assemblies, ngiyi-Oneness, uNkulunkulu uqhubeka usoze wawubone umbono. Kodwa uyaphosa leyo nto eceleni bese ungena embonweni, ubone uJesu eza nebandla libhubha lapha, bese ungena embonweni umbe wehle ngomfowethu. Ngiyakutshela kukhona ukuthile kuzokwenzeka kuwe ngalo nkathi, uzongena emoyeni imvuselelo. Niyakukholwa na? Sonke masinyane emoyeni-ke futhi sikukholwe. Asikhothemise amakhanda ethu sisamcela ukuba asiphe imibono. Baba osezulwini, sisezweni elibhubhayo, sisesizweni esibhubhayo, sisezweni elibhubhayo futhi sishumayela kubantu ababhubhayo. Futhi ngingumuntu nje nalaba abanye abashumayeli bangamadoda nje, kodwa wena unguNkulunkulu ongabhubhi. Ngikhuleka kuwe kulobu busuku Nkosi ukuthi lo mlayezo engiwukhulumile nokwethuka kwami kwezinyanga eziyisithupha zokuhamba futhi ngisongelwe, ngingahle ukuba angikusho kahle nje Nkosi, kodwa uma ngingakwenzanga, wena vumela umoya ongcwele nje kube bushelelezi futhi ukhiphe yonke imibimbi uNkulunkulu, njengoba nje wenza ku-Abrahama futhi wathi yena siyazi wayenezingxaki zakhe futhi futhi wangabaza. Futhi kodwa ngikathi incwadi ehlaziyango kukaNkulunkulu yempilo yakhe ilotshiwe ngani, kwathi akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqine enika uNkulunkulu udumo. Ngakho-ke Nkosi uNkulunkulu, bonke ukungabaza kwami okuncane namagama apelwe ngokungesikho nokuphumisela ngokungesikho, kanjalo njalo, bakuthi umoya ongcwele nje akwenze kube bushelelezi futhi afake ukuhlaziya kwangempela kobuNkulunkulu kuzo zonke izinhliziyo izinhliziyo zalo umlayezo kulobu busuku esiphila kuwo. Futhi kusekhona inceku kaNkulunkulu, kusekhona abantu abathanda uNkulunkulu, futhi kukhona uNkulunkulu obakhathalele, futhi kukhona umsindisi owashaywa eminyakeni ezinkulungwane ezimbili edlule owalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Wachatshazwa ngobubi bethu, isithenziso sokuthula kwethu siphezu kwakhe, nangemivimbo yakhe saphulukiswa thina umsindisi ofanayo owathi, "Imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza." Unkulunkulu kwangathi zonke izinqamo ezindala zingasoswa, nawonke amabhakade amadala agqwalile nezinto zingasoswa endleleni kulobu busuku, futhi kwangathi amanzi kuphila angageleza ngokukhululeka. Unkulunkulu, ngiphendulele ngaphakathi futhi ungigeze, futhi ungenze ngihlanzeke Nkosi, futhi ungigcwalise ngomoya wakho njengamanje, futhi ugcwalise laba bantu lapha ngokukholwa ukuthi uma kungaba khona oyedwa ezansi lapha ongakholwa ukuthi bangahle babone futhi bakholwe, ngoba sikucela egameni likaJesu, futhi kwangathi khona-ke bona bonke bangene kumoya, futhi sonke singagcwaliswa ngomoya, futhi sonke siphulukisiwe, futhi sasendiswa kulobu busuku, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Kamise zandla zethu nje ngikathi asikhothamise makhanda ethu manje. O Baba Nkulunkulu, siyafa manje ngakho konke ukungakholwa kwethu. Dala kithi isifiso sokumba manje. Siyamba Baba, ngihlole futhi ungivivinye futhi ubone uma kukhona kungakholwa kimi Nkosi, uma kukhona ngisize kuba ngikususe endleleni khona manje. Ngisize kuba ngihlanze lokhu umgodi ophumayo ukuze amandla kaNkulunkulu akwazi ukugeleza.
Help this audience just now, Lord. I pray for them.
Siza lezi zithamele njengamanje Nkosi, ngiyazikulekela, ngikulekela ukuthi uzovumela yonke imigudu ihlanzeke, hlanza lonke ibandla elimelwe lapha Nkosi.
All of them.
Bonke kusukela kwenye inhlangano kuya kwenye, hlanza konke kungakholwa kuphume Nkosi, hlanza zonke izinqubo zezwe iphume kulo.
May the sweet fellowship of the Holy Ghost.
Kwangathi ihlanganyelo emnandi kamoya ongcwele ngangena ngemigodi kaNkulunkulu geleza lapha kulobu busuku, iletha isambulo esisha, izwi lokuphila kwangathi lingaphuma kulobu busuku lingene kuwo wonke umphefumulo lapha. Futhi ngiyazi ukuthi wena ulapha Nkosi, futhi babheka kimi njengomboni wakho, njengekholo lakho ukuba othile enze isibonelo. Futhi Baba Nkulunkulu, ngikhulekela ukuthi uzongisiza kulobu busuku ukuze umoya ongcwele ube nokufinyelela okukhululekile emphefumulweni wami, nenhliziyo yami, impilo yami, amehlo ami, ubuntu bami, hayi kimi kuphela kodwa kuwo wonke umuntu lapha, ukuze labo ongakholwa babone umoya usebenza ngamakholwa, futhi uthi uma wona lawo manzi engageleza esuka kulelo dwala elishayiwe adabule kuwo angageleza ngami, futhi siphe khona Baba, ngiyakucela cela egameni likaJesu. Amen. Futhi Baba, ngikholela ukuthi uzobusisa abazalwane bami lapha emva kwami, la madoda ayigogo, amanye awo yayishumayela evangeli ngikathi ngisengumfana oyisoni Nkulunkulu, yiphe kulobu busuku amanye ala madoda ahlezi lapha kade esensimini isikhathi eside angamaqhawe anezibazi izikhathi eziningi, izinqubo zihola amadoda ngesinye isikhathi uku, kodwa phansi enhliziyweni yabo Nkosi Baba bafuna ukubona umnyakazo kaNkulunkulu. Khona-ke sithola ukuthi devil akenzi neyodwa into, uzokwenza okunye futhi kona ke uzoxova into ethize noma axumeke into ethize futhi kubenza bathi kuhlehla kancinyana baba kwangathi zonke izinhliziyo zingavulwa kulobu busuku emthonjeni wangempela manje nkulunkulu ngingakhuluma ngingumuntu nje bengingakwenza ngingahle ngenze noma yiluphi uhlobo lwenkulumo mbiko ngingahle ngikwenze kuzwakale kahle kodwa noma kunjalo bekungeke kube nguwe izwi nje elivela kuwe lizokufakazisa Nkosi wena wathi uma ekhona phakathi kwenu ongu umprofeti noma ongu omoya mina inkosi ngizokhuluma kuye ngimkhombise imibono ngikhulume kuye ngamaphupho futhi uma akushoyo kufezeka khona ke muzweni kodwa uma kungafezeki ningamesabi lowo muntu ngoba anginaye kodwa uma kwenzeka khona ke kuzweni manje baba nkulunkulu ngikufakazisile lokho noma kulobu busuku ngemibhalo nangabo bonke ubusuku ukuthi ungukristu uyindodana kankulunkulu futhi washaywa ukuba ususe izono zethu ngokukholwa ukuze ukuphila kwakho uqobo kugeleze ngathi manje ngitshela abantu ukuthi wena uhlezi ngakwese kunene sikaNkulunkulu kulobu busuku phezulu phezulu ngale yesihlaleni sobukhosi uKristu omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu siphe khona Nkosi ukuthi kuzoba nezifo eziningi zegazi kulobu busuku ezimisiwe ngenxa yokungakholwa okugobhoza kuphume ngokuba ngiyakucela egameni likaKristu amen Angikholwa ukuthi sibe lekhadi lomkhuleko kusukela ngesonto ledlule ntambama okwedlula konke engikukhumbulayo asiwubizanga umgqomkhuleko kodwa njalo busuku umoya ongcwele uphumela ngophakathi kwabantu bangake owaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na ishumi nanhlanu kanjalo njalo ngobusuku konke phandle lapho abantu abangenawo amakhadi enu omkhuleko ngizizwa ngithi ukuba necala ngingawathathi amanye alawo makhadi futhi ngiyazi ngithe nje ukuba late kancinyana kodwa ngithe lobusuku bengilethe futhi ngathi kusasebusuku sizozama ukunikeza amakhadi omkhuleko athile futhi uphile ngimthumele ngale kulobu busuku futhi ngamtshela nikeza amakhadi omkhuleko athile ngakho uyawakhipha ungitshela ukuthi ukhiphe u B owokuqala kuye amashumi namahlanu na owokuqala kuye ekhulwini na B owokuqala kuye ekhulwini kulungile baqale ngalapho sasikubi saqala ngesinye isikhathi saqala ukuqala ngesinye isikhathi asizange na oyebo sibe nobusuku bubili ngexolisa ngokulandelayo siqala ubi saqala amashumi ayisishiya kalombili owokuqala kuya emashumi amabili nanhlanu saseke siqale kusukela emashumi ayisishiya kalombili nanhlanu kuya ekhulwini awu asiqale maphakathi khona ke kulobu soko siqale kusukela amashumi amabili nanhlanu kuya amashumi amabili nanhlanu kuya amashumi amahlanu ake sisho kuzoba kanjani lokho na ubani onobhi amashumi amabili nanhlanu na phakamisa isandla sakho umunye wesifazane lapho na yenyukela lapha ngo nenekazi amashumi amabili nanhlanu amashumi amabili nesithupha kulungile nenekazi yenyukela lapha bagcwele isakhiwo sonke manje lapho mfana eza ukuzonikezela lamakhadi uyafika futhi abaxube phambi kwenu ukuze nje akunike ikadi noma ngabe kukuphi futhi siwabiza kusukela endaweni ethile niyabo akekho waziyo ukuthi lawa azoqala kuphi siqala nje ukusuka kwenye indawo kuya kwenye manje kukuphi lapho okuye amashumi amabili nanhlanu bekungenjalo na amashumi amabili nesithupha amashumi amabili nanhlanu amashumi amabili nesithupha ubani onamashumi amabili nesithupha na kulungile amashumi amabili nesithupha khona lapha amashumi amabili nesikhombisa ubani nekhadi lomkhuleko lingunombolo B lamashumi amabili nesikhombisa na uB njengase seBoston amashumi amabili nesikhombisa kulungile amashumi amabili nesishiyagalombili ubani namashumi amabili nesishiyagalombili na angisiboni isandla ngiyacela amashumi amabili nesishiyagalolunye amashumi amathathu nanye ubani onamashumi amathathu nanye na ngifisa sengathi ubungalinda nje ngize ngibize inombolo yakho uzenge qiniseke ngoba umunye umuntu oyisithulu noma ukuthize bathi 40 pronem bangibhalela ikhadi inombolo yam yabizwa kodwa ngangiyisithulu futhi akukho umuntu owangitshela futhi wacabanga bathi ubucabanga ukuthi ngiphumile futhi kwangathi ngangikhubazekile angikwazanga ngishona ukuphakamisa isandla sami futhi akukho umuntu owangiphakamisa niyabo futhi angizange ngisho ngikhulekelwe uyakhulekelwa mntwana othandekayo yo ukhulekelwa ubusuku bonke uJesu khona manje uya kunusela ngakwesa kunene somkhulu futhi ufuna nje umkholwe kulungile bengikuphi na amashumi amabili nesithupha amashumi amabili nanye nambili kanjani kuphi kuphi futhi na amashumi amathathu nanye amashumi amathathu nambili amashumi amathathu nambili kulungile 34 35 34 35 ubi 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 34 35 bekuyombozwa igazi lapho ufika lapha niyazi ukuthi kwenzekani lapho ufika lapha uma unesono singavunyiwe awazi na awu ungalithathike ikadi khuleka kuqala bese ke uthathe ikadi yabo kulungile asiqale umugqo omkhuleko khona ke kulungile angazi bangaki eninabo lapho na wokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili esethathu ngofakazi lokho kuzoba kuhle ngokwenele kulungile kuthiwani ngawe lapha ya ungenalo ikhadi lomkhuleko na ake sikubone uphakamise isandla sakho uyagula futhi uvule uNkulunkulu akubhulukise noma aphi esakhiweni angikatshali ukuthi ukuphi 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50 ngicabanga ukuthi ngenze kungalungile anginjalo na bengifanele nje ngishumayele bese ngibiza ukubizela uthalo kulungile kulungile asiqala umugqo omkhuleko manje umani thanda wonke umuntu ohlonipha ngokuzithoba ngempela wonke umuntu ohlonipha ngokuzithoba nje njengoba ungaba njalo manje asikwathemise amakhanda ethu umzizwana nje kholwa kuphela mfowethu uma uthanda kube ngumlayezo oqinile impela kulobu busuku sifuna umoya ukuba uze manje
Now while they're coming, I'd like to ask this.
Manje beseza ngithanda ukubuza lokhu uma uKristu engazifakazela ukuthi lapha bangaki kini abazomkhona ngayo yonke inhliziyo yenu uzolahlaza zonke izinqamunya ngabe ukhona noma ubani ongakaze abe komunye wemihlangano yami ngaphambili na phakamisa isandla sakho awukaze ube komunye wemihlangano yami kuyinto enhle ukuthi bonke abezi ngobusuku obufanayo kulungile bazalwane nonke ningikhulekele nizokwenza na
my brother and I was just asking him
abazalwane bami bengibabuza nje leli qembu emva kwami ngizothola lelo qembu emuva lapho likhuleka kukhona ukuthile okuzokwenzeka amadoda angoqobo ngempela kaNkulunkulu manje yibale nokukholwa nje awu ngiqagela inkundla izoqala kulobu busuku ngifuna ukusho ukuqala ke nina bantu obusuku ngabunye bekona baningi kakhulu okungenani angikholwa ukuthi sibele busuku ngaphandle kokuthi sibene sishiyagalombili okungenani noma ishumi noma ishumi nanhlanu izigameko eziqondile nje kuso sonke isakhiwo ngabe kunjalo na nonke nina bantu obelapha na niyabo manje kini nazifike manje angizisho ukuthi ngingumphulukisi ngokukaNkulunkulu ngikholwa ukuthi ukhona umuntu onjalo emhlabeni ngikholwa ukuthi uJesu Kristu ngumphulukisi futhi usevele ukwenzele konke ayengakwenza ngoba ngikathi eshaywa emuva lapho wayeyilelo dwala niyakukholwa lokho na wayinsika yomlilo ungenguye futhi into kuphela sifanele siyenze ngokususa izigaxa endleleni anikukholwa lokho na awu khona-ke usevele uphulukise wonke umuntu ogulayo lapha wonke umuntu usevele uphulukisiwe sonke isoni sesivele sisindisiwe kodwa mfowethu kungcono ukwamukele futhi ngokuphulukiswa kwakho bukani lapha nje sasinowesifazane lapha ngobunye busuku enikeza ubufakazi awu bamkhuphulela lapho ethabelekele esikhathini esike side sedlule nalowo wesifazane wayephume kakhulu kanje wayengakwazi ngisho lokuhamba enethumba amadoda ayefanele amthwale futhi amhlalise ezitebhisini ngangingakhulekela abagulayo ngalobo busuku futhi wangidumela ngasemlenzeni webhulukwe ngikholwa ukuthi kwakunjalo ephuma futhi ngaphenduka ngo isho kanje inkosi lalowo wesifazane wayelapha ngobunye busuku enamandla nje futhi ejwayelekile ngakho konke ngiyabo futhi konke ohe asizami angikukhangisi nezinto futhi kuqhubeke kanjalo ngoba izikhathi eziningi ujesu wathi ngicabanga ukuthi okuyindaba namhlanje senza ukuphulukisa ngokukankulunkulu kube ubukhazikhazi kakhulu niyabo akusibi ubukhazikhazi yingaleso sizathu nginitshelile futhi kholanga yonke inhliziyo yami Chicago ibona lokhu isikhathi sabo sokugcina nebo ngiyakukholwa ngikholwa ukuthi sonke isizwe sinjalo futhi ngiyahamba nebo ngakho ngiyakholwa futhi niyakhumbula ukuthi wathini wangitshela nginitshele khona ngikaze ngitshele lokho egameni lenkosi kodwa lokho okwenzeka nje ngendlela okwakusho ngayo ngilibuza lokho manje nebo awu khona-ke uyangikholwa uKristu sevele ukuphulukisile ufanele ukwemukele kodwa manje ukuba-ke ubemi lapha nale sudu angipha yona egqokele sudu na manje uma ubungeza kuye uthi nkosi ungangiphulukisa na ubeyothi phonsa izingodo uzisuse endleleni ngizama ukucindezela indlela yami ngize kuwe kodwa ukungakholwa kwakho yilokho okukumisayo manje nakho kini nazifiki ezintsha nansi inkundla yasebhayibhelini ujesu wasikhombo isahluko sesine sikajohane ngcwele wafika kwesifazane emthonjeni obizwa ngo wesifazane wasesamariya sonke siyayazi leyo ndaba futhi wazazisa kanjani yena uqobo kuye njengomesiya na wenzani na wathi owesifazane wathi kuye wathi kowesifazane ngiphuzise wayexhumane nomoya wakhe wathi amanzi umthombo utshelile futhi awunolutho lokukha futhi wathi bona awu bakhuluma ngenkolo-ke wayefuna ukukhuluma ngenkolo sikhuleke kule ntaba wena uthi ejerusalema ngoba wathi besingafanele sihlanganyele ndawonye ngoba ungumjuda futhi ngumsamariya futhi wathi sifazane hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi anginandoda wathi utsho kahle ubunayisihlanu naleyo uhlala nayo manje ayisiyo indoda yakho manje yathini inkonzonga lokho lolu suku na manje lapho ngithi inkonzo ngiyibhekisile kulolu hlobo lwabefundisi labo bafowethu enhliziyweni kanye nami ngiqonde inkonzo ehlekisa ngalokhu futhi ethe akukho lutho kukho hhayi izinhlangano ezingesekayo lezo ezinakho ezinenqubo kankulunkulu kukho kodwa yilaba abaphika le nto yilokho engikhuluma ngakho nebo ukuphika kwakho lobo othi akukho lutho kukho kungokukadeveli leyo yindlela la efanayo abayenze emuva lapho kodwa lowo mtedlalo wesifazane oyisifebo wathi nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi manje siyazi siyafundiswa siyazi ukuthi nxome siyefika uze sitshela lezi zinto manje bangaki abaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na kunjalo wathi nginguye okhuluma nawe futhi wagijimela emzini wayesethi wozane watshela lawo madoda wathi wozane nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile lowo akusuye yini umesiya impela na nebhayibheli lathi wonke umuzi wakholwa kujesu akazange aphinde akwenze wakwenza nje lokho kanye ngoba wesifazane lowo wesifazane oyisifebe wabatshela ukuthi ujesu wamtshela ukuthi wayehlala nendoda engalungile nomuzi wonke wakholwa ukuthi wayengumesiya ngoba leso kwakuyisibonakaliso sikamesiya manje uma ucabanga ukuthi isayensi yezenkolo iyisibonakaliso sikamesiya futhi leso yisibonakaliso esikhulu kunalesi ujesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza futhi nithi kushumayela evangeli kuyimisebenzi emikhulukazi kulungile bese-ke niza lapha futhi nenze imisebenzi emincane nanku umsamo zisize inyukela lapha bese wehlanga lomuntu womkhuleko makuthi umoya ongcwele uphume ezethamelini lapho phezu kwakho ake ngikubone wenza leyo misebenzi bese-ke uhamba ushumayela ivangeli khona-ke uyakwenza wenza imisebenzi emikhulukazi ujesu wayengena kushumayela umbhaphathizo kamoya ongcwele ngoba wawungakafiki lowo yimisebenzi emikhulu kakhulu futhi impela kunjalo ibandla lizoshumayela umbhaphathizo kamoya ongcwele ujesu wathi wawuza kodwa ibandla linawo lithi sinakho futhi kungokwakho ngiyabonga ngakho lokho ngokungukukhudlwana lokho kuyiqiniso kodwa imisebenzi efanayo ayenza ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza manje nangowesifazane oyesihambi kimi siyizihambi omunye komunye manje ukuze izethameli zikwazi ukuqonda manje bhekisisani ninikazi angikwazi siyizihambi omunye komunye lesi yesikhathi sethu sokuqala ukuhlangana uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje lapho isilisa nowesifazane behlangana futhi ngisenawo umqondo wokuthi yini ukuthi ngubani lowo wesifazane noma ukuthi uzele ini lapho noma kunanoma yini uyisihambi uqobo manje ngingahle ngime lapha futhi ngithi njengokuthi sininqwaba yesayense ephathelene nengqondo sithi inkosi ngitshela ukuthi ukhona umuntu onenkathazo yeqolo impela inqwaba yabo phandle lapho unenkathazo yeqolo unenkathazo yemizwa impela isikejane esikhulu sabo niyabo ubani na kukuphi na kwavelaphi na kwabangelwa yini na kuzokwenzekani kukho na leyo yinto elandelayo niyabo lokho okwehlukile ukuba benginginyusela lono wesifazane lapha ngithi inkosi ngithumile ukuba ngikhulekela abagulayo mangibeke izandla phezu kwakho ngikugcobe ngamafutha udumo kunkulunkulu uzophulukiswa unelungelo lokukholwa lokho lelo iqiniso kodwa bengakungabaza ngesehlakalo sami sokuthi ngabe ngimtshela iqiniso noma qha angahle kungabaze lokho kodwa lapho umoya ongcwele ufika futhi ukhuluma ngezindebe zami futhi umtshele into ethile abe yiyo lokhu kususeyifindo kukho khona lapho niyabo isizathu uyazi ukuthi angimazi futhi sobabili siphakamisele izandla zethu kunkulunkulu wasazane manje nanto ivangeli uma lokho kungesile ivangeli ukristu yayinalo uma lokho kwakungesikho ngabe uthi futhi branam uthi wena ungumesiya na manje uma ucabanga lokho kukhombisa ukuthi awunakho ukubona kwifihlakeleyo kokumoya yabo ngingaba kanjani kumesiya na nginguwilliam branham isona esisindiswe ngomusa ujesu kristu ungumesiya kodwa umoya wakhe uyaphila kithi umoya ongcwele futhi abanye benu bantu abangeke bakukholwe le nto eyenza laba bantu bakhale futhi bamemeze futhi bakhulume ngezilimi lowo moya ofanayo ibha upawulu wathi uma kufika omunye phakathi kwenu nonke nikhulume ngezilimi bayothi niyahlanya kodwa oyedwa makabe ngumprofethi futhi embule izimfihlo zenhliziyo futhi kodwa-ke bazowa phansi bathi unkulunkulu nani awu niyabo yesipho sepentecost bazalwane kungukuthi nje kuyinto ize nje eyenezelwe ebandleni ukuthi iBaptist neMethodist balwa kanjani nani bazalwane kukhulumene ngezilimi bangenzela into efanayo kulokho ngakho kodwa bamele iqiniso uNkulunkulu fanele akuyeke kuqhubeke uma ngingakwazi wena nenkosi izongitshela ukuthi uze ngani lapho into ethile oyenzile into ethile obufanele uyenze noma into ethile isona esithile sisempilweni yakho noma isibusiso sithize esiphakathi lapho into ethize enye ukuthi ngabe iyiqiniso noma qha uzokwazi ukuthi lokho kuqinisile noma qha uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho-ke ukuthi kuzoba njalo kufanele kube uhlobo oluthize lwamandla okomoya ngoba sazani ubungakholwa ukuthi bekungumesiya hhayi mina kodwa kube ngumoya wakhe ukhuluma ngami njengoba ethembisa na ngabe lonke ibandla belingakukholwa lokho nganhliziyo nye na phakamisa isandla sakho ngiyabonga manje kholwani usifazane umi cishe ishumi amafidi ayishumi nambili kusuka kimi ngiyambuka nje ukuba ngikhulume naye ngoba emva kokushumayela kanjalo njalo njengoba kwenza umprofethi ezansi lapho futhi angisuye umprofethi kodwa njengoba umprofethi enza ezansi lapho wayekade empokolozela lowo Jehoramu nabo ngakho wadingeka nje adlale futhi akhulume lo Jesu wakhuluma nosifazane kodwa kuqala wadingeka axhumane nomoya wakhe waze wathola ukugcotshwa yilokho engikulindele manje kwe ukususa ugodo luka William Branham endleleni bohlakani bami umoya wami okwami ukwazi noma yini futhi ngikhipha konke lokho endleleni ukuze asebenzise amehlo ami izindebe zami ukuba azikhazimulise phambi kwabantu bakhe ukuthi nje ngizinikele njengalokhu lapha leyo nto ayikwazi ukukhuluma nhlobo isimungulu kuzofanele kube yinto ethize ephilayo lapha ekhuluma kuyo ukuyenza ikhulume ayikwazi ukuzikhulumela kanjalo bengingekutshele noma yini ngawe kuthatha into ethize enokuphila okuphakade into ethize ekwaziyo ukuba ukhulume ngayo kunjalo uyakukholwa lokho na into eyodwa yinkathazo yakho ngokuthi uma abantu besalizwa iphimbo lami ngiyambona wesifazane unokwethuka wonke futhi udabukile uhlushwa yisimo sokwethuka manje lokho kunjalo impela nje angazi ukuthi kungani kodwa njalo nje uma ngisho into eyodwa njengoba bengihlale ngisho abantu njalo bathi ngiyakuzwa ukuqagela angikuqageli niyazi ngangingenandlela yokuqagela manje ngabe bekuyiqiniso lelo na uma lokho bekuyiqiniso okushiwo manje bangaki abakholwana ngiyabonga manje uma njengoFilipu ngikathi emtshela ukuthi wayekuphi into ethize ngaye wathi rabi uyindodana kaNkulunkulu inkosi ka-Israyeli wathi ngoba uyakukholwa lokho uzobona okukhulu ngokwedlulele ngabe kunjalo na leso yisithembiso esifanayo ima lapho khona ngazi ukuthi yini engikutshele ukuthi bingalungile kodwa noma ngabe bekuyini bekuyisifo esiyiso obunazo ini ngiyakubona manje ya ukwethuka bekungale ndlela isikhashana impela kwaqalanga lesi sikhathi sokuya esikhathini ngaphandle kwalokho inenkathazo yabesifazane yiyo okhathazwa yiyo yiqiniso lelo bese ukuthi enye into unomuntu othize enhlizweni yakho omkhulekelayo kunjalo haye lapha inkathazo ngamehlo mama kunjalo manje uyakholwa na mthumelele lelo duku wena kuyilapho umoya ongcwele usephezu kwakho yonke into izoba kahle hamba uye ekhaya unkulunkulu akubusise dade wethu manje uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na ufanele ube nokukholwa wethembe unkulunkulu nje manje unelisekile ukuthi ujesu kristu manje ningakwenzi sizani ningayi ngapha nangapha ngiyazi sekuleithi aniqondi yabo yathi ningelosi yenkosi na uma uthela abantu ukuba bakukholwe bese kuthi ke lapho nina ngithi hlalani nithule futhi ningakwenzi kwenzani na ngokuphosa kubuyele ngo ebusweni bami usathane uthi yabo abakukholwa wena abanye benu bayakwenza futhi abanye abakwenzi kodwa nilimaza abanye uJesu wabakhipha bonke endlini kanye yabo ngizama ukuba yikho kokubili umvangeli nomboni futhi ngeke wakwenza lokho kuphakathi kokuthi ngizoya emahlathini futhi ngibe umboni futhi ngingene ngigqishazela nomlezi wami bese ngibuyela emuva ngiphume noma ngikubeka iceleni futhi uNkulunkulu akususe kimi futhi angivumele ngishumayele evangeli futhi ngibe umvangeli sawubona dadwe wethu na angikwazi siyeze ihambe omunye komunye ngabe kunjalo na si izihambi omunye ngomunye ukuze abantu bezokwazi ukuthi sizihambi ungasiphakamisa nje isandla sakho ukuthi siyisihambi uma umoya ongcwele uzongembulela ukuthi umeleni lapho uzongikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na wesifazane ubonakala enomoya omuhle umoya okholwayo yebo mnumzane nakho kufika uhloshwa inkathazo yenhliziyo unesimo senhliziyo aha unesifo samathambo futhi aha unesimo sokwethuka unomuntu othize enhliziyweni yakho omkhulekelayo uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ubani lowo muntu othize noma ukuthize ngabo uzongikhola ukuthi ngingumprofethi wakhe na
She lives way away from here.
Ngumdanako indodakazi futhi ayikho lapha ihlala kude le nalapha iseCalifornia futhi ihlushwa ukuhluleka kwemizwa isho kanje inkosi.
Are you believe with all your heart? Then go and receive.
Manje uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na khona ke hamba futhi wemukele njengoba nje ucelile futhi wakholwa kuzoba njalo nakuwe kulungile.
I'm sir. I do not know you.
Wodza mnumzane angikwazi ngesingesikhathi inkosi yethu ngikhona ukuthi ababili noma bathathu bokugcina odlulile bekungabesifazane futhi lona yindoda Ngisho lokho uJesu akwenza koko wesifazane ngenkathi ehlangana nowesifazane. Manje ake ngifinyelele ndawo embhalweni lapho ahlangana khona nendoda ukuze abesifazane nabesilisa babone ukuthi akukho mehluko kuye. Ngenkathi ehlangana noPetro, wahlangana noSimoni Petro, igama lakhe kwakunguSimoni ngalo nkathi, wamtshela ukuthi wayengubani, wamtshela ngayo uqobo.
Now, do you believe that God can tell?
Manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakutshela ngawe nangawe uqobo kanjalo njalo kanjalo na bekungakwenza ukholwe na?
Just a moment, something taking place.
Umzuzwana nje ukukholwa ukuthi le okwenzekayo lelene nekazi elihlezi khona lapha ya kulolu hlangothi lwesokunxele linenkaba inesibhono.
Do you believe that God will make you well, sister? If you believe it with all your heart, you may have what you ask for.
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusendeza dadewethu na uma ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungaba nakho ukucelayo.
Two men keep standing here. Somebody's touching a high priest.
Ukhona amadoda amabili alokho emile lapha. Ukhona uthinta umpriest omkhulu.
Your finger up your nose there.
Nomunwe wakho uphezulu ekhaleni lakho lapho uhlezi phezulu khona lapha. Ndoda unezifo senhliziyo evuvukele umdlavuzo wesikhumba.
Jesus heals you, brother. The faith is yours.
UJesu kuphulukisile mfowethu ukukholwa kwakho kuyakusindisa.
What did he touch?
Uthinteni na mdala kunale ndoda lapha ngiyabona ukuthi bekukhona umehluko kubo.
Now, if God will tell me what your trouble is.
Manje uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi iyini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi nginceku yakhe na.
One thing you got trouble in your side. It's a
into eyodwa wena unenkathazo ohlangothini lwakho uhlobo lweqhubu isibhono ohlangothini kunjalo. Enye into une isimo sokuguliswa yimizwa esikunika inkathazo yesisu kunjalo. Manje niyakholwa nonke nina madoda na lokho kubonakale kuyindoda elungileyo.
Let's take a little time with this man. Please be reverent.
Ake sithathe isikhathi sincane nale ndoda. Ngicela nihloniphe ngokuzithoba futhi nithule.
Got something on his heart. You're wanting something else for God to say.
Unento ethize enhlizweni yakhe ufuna enye into ethize ukuba uNkulunkulu ayisho kunjalo ngoba ngingakusho lokho kulangazelela. Oh, ngani ngowesifazane nkosikazi ube nobuhlinzwa wavuvukala kukho kunjalo.
Got a daughter too. That daughter suffered once with TB.
Unendodakazi futhi leyo ndodakazi yake yahlushwa yiTB yaphulukiswa ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Manje inesisu esinokwethuka iqiniso lelo.
They're here tonight.
Balapha kulobu busuku ngiyabezwa lapho emhlanganweni bazophila.
You believe that God can tell me who you are? Would it help you?
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi ungubani na? Kungakusiza na uma wayekwazi ukutshela uSimoni Petro ukuthi wayengubani.
You're from Arkansas. Your name is Mr. Blackwell.
Ungwase akhansasi igama lakho ngumnumzane Blackwell. Hamba uye ekhaya uJesu Kristu kuphulukisile. Izifiso zakho kuhlangatshezwane nazo mfowethu.
How do you do, lady?
Sawubona nenekazi, ungumuntu opiya, mina ngingum-Anglo-Saxon. Lokho yizinhlanga ezimbili ezehlukene zabantu.
First time meeting in life, I suppose. If the Holy Spirit will
uhlangana kokuqala empilweni, ngiyacabanga uma umoya ongcwele uzongembulela ukuthi yini inkathazo yakho, uzongikhola ukuthi ngeyakhe ongcwele umo umprofeti kamoya ongcwele na uzokwenza.
Just have faith, don't doubt. Believe.
Iba nokukholwa nje, ungangabazi, kholwa.
You have a great desire in your heart.
Unesifiso sekhulu enhlizweni yakho, ngempela ufunisisa umbhaphathizo kamoya ongcwele.
That's right. That's
kunjalo leyo yinto enkulu ukuyifuna uma uNkulunkulu elazi igama lowesilisa uyalazi igama lowesifazane naye nikholwa kanjalo na
If I would tell you who you are by the Holy Spirit.
Uma bengingakutshela ukuthi ungubani ngomoya ongcwele ungakholwa khona ke ukuthi uzokwemukela umoya ongcwele noNkulunkulu uzokunika okwakho Nkosikazi Fitz Patrick yanekhaya uJesu Kristu uzokunika umbhaphathizo.
Ibhayibheli
lathi ngezinsuku zokugcina uJesu washo ukuthi umoya uyofika ngezinsuku zokugcina ukwenza lokho kwakuyoba ngumoya ofanayo owawukuleyo nyama yomuntu eyama yafulathela itende ngomhlane wayo ngosuku lukaAbrahama bekunjalo na nangumuntu olandelayo emi emva kwami ngowesifazane uyangizwa nenekazi wena osemva kwami na kulungile ngabe ungilekuzisa ikhanda lakhe na wena ngizokubuka uma inkosi izongembulela ukuthi iyini inkathazo yakho ubuka ngapha khona ke uyazi ukuthi ingelosi kaNkulunkulu efanayo amandla afanayo uJesu athi ayoba lapha ngezinsuku zokugcina nonke nizokukholwa na inkathazo yabesifazane inkathazo yamanenekazi inkathazo yamanenekazi inkathazo yabesifazane hamba uye ekhaya uJesu Kristu uyakusindisa kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho Kuba ke ngikutshele ukuthi ukuphulukisile uhlezi lapho esihlaleni unaleyo nkathazo yenhliziyo bungekholwa na khona ke qala nje ukuqhubeka kanje uthi ngiyakubonga Nkosi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje usukulungela ukuhlinzwa ngalelo thumba kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na kulungile qhubeka nje bese uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu manje bungethande yini ukuhamba uyodla ukudla kwakho ngokusihlwa kulobu busuku leyo nkathazo endala yesiso isihambile na buyo kwenza na kubeka futhi udle uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ngathanda ukuhamba nami ukuya eCalvary ukuyothekelelwa igazi ukade ngesifo sikashukela na hamba ukwenze ngelene nikazi elihlezi khona emuva lapho elinesifo sikashukela lingenza into efanayo uma nje ukukholwa ndede wethu hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ngenkathi ngithi ikathazo yesisu esikhashana nesedlule lokho bekungokwakho futhi ngakho qhubeka nje udle ukudla kwakho kokusihlwa usinde kulungile omkhulu kakhulu wesifazane obukeke namandla kanjalo nokho ehlushwa yimizwa leyo yinto enzima kulezo zonke emhlabeni usukhululekile manje uJesu Kristu yakusindisa hamba ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho nenikaze lincane uyakhole ukuthi isimo sesifuba somoya sizohamba futhi uzoba kahle futhi uye ekhaya usinde na qhubeka nje ndokuhamba uthi ngiyakubonga Nkosi bangake okholwayo ngenhliziyo yakho yonke na yonke mkholweni ngayo yonke inhliziyo yenu ngithiwa lingawe na uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uqhubeka nje uhamba qhubeka nje udumisa uNkulunkulu mkholo ngayo yonke inhliziyo yakho ngithiwa lingawe na uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uKristu uzokusindisa na qhubeka nje uhambe uthi ngiyakubonga Nkosi uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyakholwa ukuthi ukahle nawe na awuzukufa hayi ngokuhlasela inhliziyo qhubeka nje ukukholwa uma nje ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uzoba kahle uNkulunkulu ukubusise ubufuna ngikutshele lokho ngakho konke sekuphelile manje hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho bangaki abakholwayo ngenhliziyo yenu yonke na bangaki ombe wakhipha konke ukungakholwa manje uthi waphonsa wakhipha zonke izincamuzo bafundisi basesentweni futhi usukulungela kwemukela uKristu na begani izandla zenu phezu komunye nomunye
This is the hour of your decision set still everyone
leli ihora lesinqumo sakho hlalani nithule wonke umuntu Amen. Niyabona ngiyisanda kunitshela khona na lenkonzo ingumfanekiso kaEliya owakhushulwa noElisha wayene sabelo esiphindwe kabili sabelo esiphindwe kabili. UJesu qobo lwakhe wathumela umoya emuva wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Niyabona Kuyangabaza ukuthi ngabe lowo wesilisa nosifazane bayazana noma qhabo. Kuyangabazeka kakhulu owesifazane okhulume ngezilimi. Ngiyayazi indoda ekuhumushana uma ungayazi, phakamisa isandla sakho. Uma ungayazi indoda le uhumushile, uma ungamazi owesifazane, phakamisa isandla sakho emuva le ngemuva. Qhabo mnumzane akekho kubo owazi omunye nomunye, futhi nampa bebelapha bakhuluma khona impela nje izungeza nomlayezo, futhi bawuletha khona impela ukuqinisa lapho Jesu khona lapha. Wazi izimfihlo zenhliziyo, ukhuluma phansi kwesinye isiphiwo esinjalo, isiphiwo sendawo, ngesiphiwo sokuprofetha, ngesiphiwo sendawo, ngezwi lakhe. Nango ngani na heho he udumo bekanizanga phezu komunye nomunye nje, lokho kuphela nifanele nikwenze. Thinta uma ugcotshiwe nomoya ongcwele uzokunika khona.
Oh,
uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu, gcwalisa lesi sakhiwo ngomoya wakho. Phonsa ukhiphe zonke izinyama, phonsa ukhiphe lonke ukoda oludala, futhi kwangathi uNkulunkulu wasezulwini ngagcwalisa ngomoya ongcwele, futhi avuthisa leli bandla. Ngenani emoyeni walomhlangano, futhi nonke nikhulukiswe egameni likaJesu Kristu.
Hallelujah! Do you believe it?
Hallelujah.
Are you in the spirit of receiving?
Hallelujah. Niyokukholwa na ngabe usemoyeni wokukwemukela na ikho lokhu khipha yonke into endleleni.
If you believe it with all your heart, rise up on your feet and accept it in the name of Jesus.
Uma ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, sukuma ngezinyawo zakho futhi ukwamukele egameni likaJesu. Nakho lapho khona, akamisani izandla zenu. Utumo, utumo. Amen. Makabongwe uNkulunkulu.